Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Really nice to be back at the pulpit tonight.
Kumnandi ngempela kubuyela ekulpiti kulobu busuku enkonzweni yenkosi ukubingelela okukhethekile kubazalwane bami phezulu lapha emva kwami ekulpiti futhi ngijabule kakhulu ukuba lapha. Ngiyazibuza ukuthi uphi umngane wami uChris Berg na angikwazi ukumkhomba noma ngimbone ukuphi yena na. Oh, nakho lapho ukhona Chris.
Keep off of my grizzly bear.
Dayibhereni lami limpunga. Isikhathi esihle kanje uChris nam esaba naso ngesikhathi sokugcina phezulu lapha futhi kade ngimfuna njalo ebusuku futhi ngenze iphutha. Ngiyakholwa ngithebe ngiphumile futhi ngedletine nomndeni wakwaBonderade phandle lapha futhi ngitshela ukuthi kusiye uBonderade. Ngicabanga ukuthi bekuyindodakazi kaBonderade eyashada nomunye umuntu. Ngiyakhohlwa unice dad mfowethu nodadewethu nice dad. Uma nilapha ngiyaxolisa kodwa nina ngicabanga ukuthi beningoBonderade kwasekuqaleni. Ngicabanga ukuthi kunjalo. Anginasiqiniseko kodwa ngicabanga ukuthi kunjalo. Ngakho bengiqinisile ingxenye kodwa impeleni ngithe bebengibulala ngomusa futhi lokho kuthi nje akube yindlela okuhambe ngayo. Ngakho sibonga kakhulu. Futhi ngiqondile namhlanje ngomfowethu ovela Thousand Creek, ngimbiza ngomfowethu Eddie ukuthi umngane wami omdala, umngane wethu umfowethu Dani usaphila. Nokuthi ngiyakholwa esinye isithunywa senkolo esivela phezulu lapho singilethele izwi ukuthi uDela uphulukisiwe ngenkathi ebeka lelo duke ebeleni lakhe elinesimila. Ngijabula kakhulu ngalokho futhi ngizwa ukuthi uMnumzane Dani egula futhi ngifuna ukumvakashela masinya nje lapho sifika eThousand Creek futhi ngihambe ngikhulume naye ngensindiso futhi ngenkosi ngoba wangethembisa ngenkathi ngihamba ukuthi ubeyokhuleka futhi ubeyocela uNkulunkulu ukubamsize. Indoda endala ekahle kakhulu ephile impilo yayo nje emahlathini futhi ayizange ithathe umcabango wesibili kaNkulunkulu. Ngiqagele kodwa manje mhlawumbe ngenkathi esesempedeni wakhe ngingakhuluma naye ngempela manje. Ngakho ngezinye isikhathi uNkulunkulu uzofanele asilalise ngomhlane wethu kusenza sibheke phezulu. Niyazi ukuthi unendlela yokwenza izinto kodwa wangibhalela incwadi ngendodakazi yakhe futhi wangitshela ngayo futhi wathi kwakuyiyona kuphela indodakazi ayenayo eyayingabhemi nezinto futhi wayejabule kakhulu ngayo. Kwasekuthi-ke omunye umfowethu isithunywa senkolo ovela enhla lapho weza wangitshela ngento emangalisayo inkosi yethu eyayibenzele yona futhi ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzoqhubeka abe nabo. Manje lo mbuthano wokuhlangana omncane nesikhathi senhlanganyelo bengingazi ukuthi bekunalabo abashumayeli abaningi ezweni ukuba qotho. Bengingakwazi lokho kuhle. Awu, ngiyajabula ukubona ukuthi ninabahle abaholi bakamoya lapha futhi bazonifundisa indlela yenkosi futhi ngilapha kuba nje ekuphenduleni umkhuleko nokugijima phezu komhlabathi abawubekile. Kukhona noma yiluphi udumo olufanele lunikezwe lunike amadoda ange nelapha futhi asungula umsebenzi futhi akhulekile futhi akholwa ukuthi uNkulunkulu ubeyokwenza lezi zinto ngezinsuku zokugcina futhi inifundisile ukuthi beziyokwenzeka futhi nazi zenzeka manje phambi kwamehlo ethu ngqo. Manje sifuna nikhumbule ukuthi umkhuleko ungamandla amakhulu kunawo wonke akhona ezweni. Ngumkhuleko umkhuleko uguqula ngisho nomqondo kaNkulunkulu. Bangaki abakwaziyo lokho na? Kunjalo uNkulunkulu watshela umprofethi ngolunye usuku, khuphuka futhi utshele inkosi uHezekiya wathi hamba umtshele ukuba alungise indlu yakhe ngoba uzofa. Futhi khona-ke ngenkathi umprofethi u-Isaya ungathini nje ukuphoxeka kwalowo mprofethi na ngenkathi enyukele eceleni nabantu abampofu ngaphandle kwamasango. Wo mprofethi omkhulu, lithini izwi lenkosi ngenkosi yethu edumileyo na? Isho kanje inkosi izokufa. Nakho kumi amasosha esangweni. O mprofethi omkhulu, lithini izwi lenkosi elivela enkosini yethu na? Isho kanje inkosi izokufa. uHezekiah wabuza isimo sakhe uzofa awuzukwenda kulombhede futhi wazi ukuthi lelo kwakuyizwi lenkosi ngakho wabhekisa ubuso bakhe odongeni futhi wakhala kamunyu wayesethi inkosi ngiyakuncenga ukuba ungenake ngihambile phambi kwakho ngenhliziyo ephelele lobo ngubufakazi obukhulu ngihambile phambi kwakho ngenhliziyo ephelele wayefuna eminye iminyaka eyishumi nanhlanu yokuphila manje kubukeka sengathi uma uNkulunkulu wayefuna ukumupha khona wayengumuntu omkhulu kunabo bonke embusweni kubukeka sengathi ubeyovele nje athi kulungile Hezekiah ngiHezekiah ngizokuvumela uphile eminye iminyaka eyishumi nanhlanu kodwa nebo uNkulunkulu nenqubo indlela yokwenza izinto esikhundleni salokho uNkulunkulu wehlela ehleshaneni elincane phandle ehlathini ndawondawo lapho Isaiah umprofethi ayekhona wayesethi buyele muva futhi umtshele ukuthi ngimzile ngizomnika khona manje niyabo umkhuleko wagugula izinto niyabo umkhuleko wagugula izinto awu ukuphoxeka kwalowo mprofethi ebuya ubuyelani mprofethi wenkosi na isho kanje inkosi izophila amasosha uthini ngakho na isho kanje inkosi izophila niyabo yini eyakwenza na kusukela nje kusukela ekufeni kuye kuphileni umkhuleko wakuguqula waguqula isimo sisuke kufeni saye kuphileni kuyonenzela into efanayo kuyongenzela into efanayo isimo sethu sokuziphatha ngakuNkulunkulu futhi manje kumbulani ukuthi uma ucele noma yini futhi ungakholwa enhlizweni yakho ukuthi kuzokwenzeka ngeke kwenzeke kunendaba ukuthi ucela kangaki kodwa lapho ukholwa akukho lutho ukukuvimba ukuba kwenzeke kuzofanele kwenzeke kufanele nje ngineminyaka engamashumi amahlanu nambili ubudala futhi kade ngisenkonzweni lokho cishe sekuyiminyaka engamashumi amathathu nanye futhi bengazi ngale mibono yenzeka selokho kwathinhlu ngangingakevi eminyakeni emibili budala ngenkathi kufika umbono wokuqala ngikholwa ukuthi iziphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka ngikholwa ukuthi ziyiziphiwo esiziphiwa ngomqondo kaNkulunkulu uqobo manje kuneziphiwo zokomoya ezisishiyagalolunye ezingena kuwo wonke umzimba wendawo siyakukholwa lokho abasekorinte bokuqala ishumi nambili kodwa kuneziphiwo ezinhlanu ezigcotshwe nguNkulunkulu zebandla iziphiwo zomzimba yesiphi esokuqala na abapostoli futhi lokho akusikho ngempela osukwini lwethu yisithunywa senkolo ngoba umpostoli nesithunywa senkolo igama elifanayo impela isithunywa senkolo kusho othunyiweyo umpostoli kusho othunyiweyo niyabo abapostoli abaprofeti abafundisi abelusi abavangeli niyabo iziphiwo ezinhlanu manje indoda engeke ibe ngumpostoli ngoba ifuna ukuba nguye uNkulunkulu wabeka labo ebandleni futhi angeke ibe ngumprofeti ngoba ifuna ukuba nguye manje kukhona iziphiwo zesiprofethi ebandleni kodwa kunenqwaba yomehluko phakathi kwesiphiwo sokuprofetha nomprofethi niyabo isiphiwo sokuprofetha sifanele sime phambi kwabahluleli abathathu futhi kwehlulelwe ngaphambi kokuba ngisho kunikezelwe ebandleni noma ngabe kulungile yini bekungaba phezu kwalo wesifazane kwelobu busuku futhi kungaphinde kufike impilo yakhe yonke ngahle kube kulona wesifazane ngobusuku bulandelayo nalowo weselisa ngobusuku bulandelayo niyabo yiziphiwo zendawo emzimbeni kodwa isiprofetho yisikhundla umprofethi lokho kusukela ekuzalweni niyabo kuvela ekuzalweni uJeremia wayengumprofethi uNkulunkulu wathi ungakabunjwa ngisho esizalweni sikanyoka ngakwazi futhi ngakungcwelisa futhi ngakubeka umprofethi ezizweni uJohane umbhaphathizi iminyaka engamakhulu ayisikhombisa leshumi nambili ngaphambi kokubazalwe u-Isaya wambona izwi lomemezayo ohlane umprofethi wenkosi uJesu Kristu wayeyindodana kaNkulunkulu kusukela ensimini yaseyideni inzalo yowesifazane eyayizochoboza ikhanda lenyoka njengoba ucongressman Upshaw omdala athi angeke ube yilutho ngesilo indoda kakhongolo yase-United States ingenela ukuba ngumongameli yayazi kangcono kodwa yavele nje yasebenzisa ulwimi lwami indlela yami yokukuzwakalisa kodwa lelo yiqiniso ningaba nje futhi yileyo indaba ngathi namhlanje bangane wonke umhlaba wonke ubonakala ungaleyo ndlela uma nje besingaba yilokho uNkulunkulu asenza sibe yikho ukuthi khona-ke kukhona icilongo aliyikukhala ngezwi elingaqondakaliyo khona-ke liyonikeza izwi eliqondakalayo futhi lonke izwe liyolazi niyabo lapho lizwakala kahle futhi ngakho umfundisi angebe ngumfundisi ngoba ubaba wakhe nomama ufune abe ngumfundisi ufanele abizwe nguNkulunkulu kuba abe ngumfundisi bekungeke kube nalutho olungenza inhliziyo yami ibe ngcono kunokwazi ukuthi indodana yami uBilly Paul wayeyoba ngumfundisi kodwa ukumthumela esikoleni futhi ngenze umfundisi ngaye bengingaqoka ukuthi ngabe ube ngumhlanzi wefonela yokuphimisela kunokuba abe yilokho into ethile angesiyo niyabo ngiyaxolisa isanga leso sisho esiwukwedelela bengingafanele ngikusho lokho niyabo akuzwakali kahle lapha kodwa niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini ngingaqoka ukuthi ngabe ubeyoba ngenye into kodwa uNkulunkulu usebenzise uBilly ubengumuntu osesandleni sokunene kimi indodana yami ngoba ngikathi siqala ukukhipha amakhadi emkhuleko sithola ukuthi Saba nendoda yodwa phakathi lapho kokuqala ngokungumfundisi saba nesikhathi sibika bengamakhadi omkhuleko obukuqala sasiwathumele kuwonke lapho sasizoba nomhlangano khona bonke abelisa abaxhasayo babezothela amakhadi ayikhulu ebandla labo kumele sokuqala wangenisa iqembu lakhe lokho ukuthi akukuxazulule bonke abanye abafikanga lapho ngakho khona ke saqala sathi awu sizokwehla ngosuku lokuqala siyafika futhi sikhipha wonke amakhadi omkhuleko futhi manje lokho akusikho okwemihlangano ye banda emincane lokho okwamahola amakhulukazi futhi ngakho awu kusuku lokuqala siyofanele sinikeze athi awabe mabili amakhadi omkhuleko angabakhulu amathathu akusizanga muntu kungena lithi ngoba impela abangenanga emgqeni omkhuleko ngoba sikwazanga ukukhuphula konke amanye amahlanu noma ayisithupha ngobusuku nje senze konke ebesingakwenza niyabo futhi khona kulandelayo esasinakho sasinomfundisi kunikezela amakhadi omkhuleko awu sithola ukuthi ngenkathi engena edolobheni nenhlangano yakhe uqobo wayefanele akhombise umuso omncane kubo kungenjalo babezomxosha ngakho noma kubangele umuzwa olukhuni ngase ke ngifaka indoda ejwayelekile nje futhi ngayithola izama ukuthengisa ikhadi lomkhuleko qinisekisa indoda yathi uma uzoqinisekisa ukuthi umkami uzoba sohlwini olungaphambili ngizokunika amadola ngamakhulu amahlanu futhi omunye wakuzwa ngandlebenye futhi wakungenisa nisa ngaphambi kokuba kwenzeke ngakho khona-ke lokho kwamisa lokho khona-ke ngithathe umfowethu ngangazi ukuthi wayengeke alithengise ikhadi lomkhuleko futhi yilokho izwe elikufunayo niyazi into efana naleyo ngelomo bani owazi imihlangano imali ibe yinto yokugcina emihlanganweni yethu ngizamile ukubamba igama elihle lihlanzekile angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami kade ngishumayele iminyaka engamashumi amathathu nanye angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami futhi angikaze ngicele owodwa angikaze ngihlose ukukwenza lokho akusikho asizeli imali siyeza ukuzobona ukuthi yikuphi okuhle singakwenza sizama ukujoyina futhi sisizane nalabo bafowethu lapha ukusiza ukudonsisana umthwalo yilokho okungokwakho lezi ziphiwo zingangenza ngibe usazigidinge ngesikhathi esezinsuku ezimbalwa niyazi ukuthi kuyini ya ngiqagele nifundile ephepheni lapho lowo sozigidi eCalifornia wangithumelela isigidi esisodwa izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu emnikelweni wodwa amancosi FBI awuletha ngathi ngiyenqaba ngisho nokubuka niyabo ngathi angiyithathi imali ngingangabi nayo imali izinto ezinjalo oh bakithi mina anginawo amandla engqondo okunakekela leyo mali eningi kangako ngakho khona-ke ukuba ke bekungaba njalo na ngifanele ngikhathazeke ngakho niyabo mabakhathazeke ngakho uma ngidinga inkosi yothi mnikeni kungaka niyabo ngakho manje-ke lokho kulungile ehe ngangikhuluma umfowethu Robert Robert omkhulu umphefumulo oyiqawe umfowethu Robert leyo ndoda ifanele ibe cishe namadola ayizinkulungwane eziyishumi ngosuku awu uNkulunkulu wayazi ukuthi wayenzani ngikathi engabekanga leso sibopho kimi impela bengingekwenze lokho amadola ayizinkulungwane eziyishumi ngosuku lokho bekungangihlanyisa ukuthola izinkulungwane eziyishumi ngosuku futhi okunye awu manje ukuba-ke bengifanele ngibe nezinkulungwane eziyishumi ngosuku le nkosi yangibiza yengikela lapha eGrand Prairie bengingenzani ngakhona niyabo anginazo izinhlelo zomsakazo nginelutho engingaluthengisa futhi angidingi kuba nosheleni ngosuku niyabo into kuphela engifanele ngiyenze ngokuzigcina ngikhululekile kuze zonke izinto ukuze ngikwazi ukuya noma phi lapho engitshela khona uma kusezansi ngabamba imvuselelo yobusuku obubili endaweni eyayihlalisa abantu abangamashumi amathathu ngiyazi kwakulusizi cishe kwakungaphansi kweshumi ngaphansi kwezingaqwa futhi bavele bami phandle lapho begodola nezingane ezincane ezigulayo nezinto kodwa inkosi yangitshela ukuba ngihambe ngakho ngavele ngahamba nje futhi khona-ke uma efuna mina ngiye e-Afrika ngiyoshumayela izinkulungwane ezikhulu izinkulungwane ezingamakhulu amabili ubeka enhlizweni yomunye umuntu ukuba angijimelele isheke ukuba ngiwele ngakho ngivele ngiqhubekele ngale ngakho niyabo ubaba wami ungumnikazi wakho konke futhi angidingi ukuba ngikhathazeke ngakho nje ngiyathanda kuba njalo lapho engingaya khona nje noma phi lapho engitshela ukuba ngiye khona niyabo hey Chris besingeke sihambe siyozingela iphere ukuba bengifanele ngibe namadola izinkulungwane ezishumi insuku zonke bengingeke nje ngikwenze kodwa ngiyajabula nje ukukhululeka nje ukuze ngikwazi ukuza kubazalwane bami mfowethu omncane nebandla elincanyana kumbe noma yikuphi lapho inkosi iholela khona ngiye nje lapho iholela khona ileyo ndlela engithanda ukuba yiyo ngikhululeke niyabo akukho lutho oluzongibopha noma lungibambe futhi ilungele kuye noma yikuphi noma ngasiphi isikhathi noma yini athi yenze futhi ngikuthole kuyimpilo enkulu enhle kakhulu futhi nginakho ngingakusho lokhu ngobuqotho kuleli pulpiti okungahle kube ngumlayezo wokugcina engike ngiwulethe esintwini niyabo nginamashumi amahlanu nambili ngolunye usuku futhi angikaze empilweni yami ngike ngicela uNkulunkulu ngobuqothelo nganoma yini kodwa lokho angipha khona noma wangitshela ukuthi kungani ebengena kukwenza manje kunjalo izikhathi eziningi ngicela izinto ungenqabile kodwa beyongitshela ukuthi kungani futhi kungukuthi njalo indlela yakhe inhle kodlula zonke futhi ngitshela ukuthi uma beyonginika khona mina bekukuyongona niyabo ngakho ngiyahamba nje ngithi inkosi noma yini ufuna ngibe nayo ngilapha futhi ngakho uhlala njalo enginakekela kodwa bekusizani emihlanganweni noma nini lapho uzwa lapho ukubona ufihlakeleyo kukhona uyakutshela uyazenzela lokho awukwazi kodwa ngomoya wakho uqobo njengowesifazane ethinta ingubo yakhe kodwa lapho ephendule yilokho okudonsayo uqobo lwakho kuNkulunkulu niyabo uNkulunkulu bengasebenzisi isiphiwo sakhe sonke siyazi ukuthi uNkulunkulu wayekuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye manje siyazi ukuthi uKristu uJesu ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kwakuhlala kuye ngephakathina sinomoya ngesilinganiso esinikeziwe kulewona lowo kuba asizakale ngawo manje kodwa asithi isibonelo nje uma ngiphumelela lapho olwandlekazi futhi ngathatha isipuni esigcwele samanzi olwandlekazi bungeke neze okugejwe niyabo kodwa bengingathatha leso sipuni esigcwele amanzi ngiwayise endlini yokucwaningela yesayense futhi sinamakhemikhali afanayo kuso zonke olwandlekazi olunawo akusikho nje okukhulu kangako kwakho manje ke lapho sicabanga ngomoya kaKristu esinawo kithi niyabo kugcwele isipuni kulokho kwakho niyabo wayena konke okwawo kuye konke lokho uNkulunkulu eyikho wokuthululela kuKristu konke lokho uKristu ayikho wokuthululela ebandleni mangaka amaPentecostali elilapha na ake sibone isandla senu bantu bePentecostali kulungile niyazi ukuthi uNkulunkulu wenzani ngosuku lePentecost na iBhayibheli lathi babebuthene futhi bekhuleka ekamelweni liphezulu futhi ngokungazelele kwavelezelweni inhlokomo kwangathi yokuvunguza kwemoya namandla futhi yagcwalisa yonke indlu ababehlezi kuyo futhi kwabonakala kubo izilimi ezahlukeneyo njengomlilo futhi zahlala phezu kwalowo nalowo kubo bagcwaliswa bonke ngomoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela manje siyazi ukuthi uNkulunkulu wayeyileyo nsika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli badabula ehlane wayenzani uNkulunkulu ngaleyo nkathi na wayehlukanisa lezo zinkotha zomlilo yayihlukana leyo nsika yomlilo enkulu futhi ezahlukanisa yena uqobo phakathi kwabantu bakhe khona-ke bazalwane besifanele sibe yini na bafowethu he ndawonye sizoma sehlukene siyowa ngakho lokho okukhulu uma ibandla elikhulu likaNkulunkulu uma udevele engangena kubo futhi abenze bathi ngilokhu nawe ngoba ngowalokhu nje asikwazi ukuzihlanganisa ndawonye angeke adingeke ukuba adubule siyalwa umunye nomunye niyabo kodwa lapho lelo donga selubhidlikile futhi asehlukene sonke singumzalwane oyedwa niyabo sonke simoya munye kuKristu uNkulunkulu ezahlukanisa phakathi kwethu ndawonye ukuthi ndawonye singahle sibe yibandla elikhulu elihlengiwe likaNkulunkulu ophilayo khona ke uzobona into ethize yenzekake manje ngiqaphela lapho ekhuluma kuwe uma ephendula ngisho kanje inkosi izinto ezithize zizokwenzeka manje kubhale phansi lokho ngakho ungakwazi ukubona umehluko wokugwebha ngathi sonke leso sikhathi kungahle kube yisikhathi esithile ukuthi ungeke usibone uNkulunkulu wenze isithembiso kodwa uyasigcina isithembiso sakhe ya ngiyathanda ukubhekisela kulokho nina benazi yini ukuthi abanye abantu bacabanga nje ukuthi ngoba akwenzeki masinyane lokho ngokuthi lokho lokho kuphela ukuthi uNkulunkulu akakuzwanga na lelo iphutha uma ukukholwa kwenzekile kodwa uma ungakukholwanga ngani kwenze noma yimuphi umehlo bekungeke kwenzeke noma kanjani kodwa uma ukukholwa sekungumkhiqizo osuqediwe ngayo leyo nkathi lapho ukukholwa manje nazi izinto eziningi kakhulu ebengingabhekisela kuzo ngesinye isikhathi kwakukhona abesifazane abajababe babili abancane ngiyathanda ukubhekisela kulokho ngoba kwakuhlala njalo kunginamathela kwakusemsamo kwakukhona ininikazi elincane elenyukele emsamo futhi umama wekhaya omncane umama omncane nomoya ongcwele wathi kuye ungusibanibani ungowesifazane othize thize yebo yebo futhi uphethwe inkathazo yesisu okungukuthi ubukudokotela ezinsukwini ezimbalwa ezidlule futhi wakutshelwa ubunesilonda esiswini yebo kunjalo umyeni wakho usebenza kwethize thize yebo kunjalo konke lokhu wasekeqala ukuhamba kwasekuthi ke umoya wakhuluma isho kanje inkosi usuphulukisiwe oyi lokho kuzofanele kwenzeke lokho nje kuzofanele kwenzeke khona ke wayekhaya wayesethi awu asengiphulukisiwe myeni ngaphambi kokuba ngifike lapho ngifuna wena ungithengele ihembega licishe ukumbulala izinsukile zimbalwa kwamuva wayesathule wayegula kakhulu lapho edla futhi umyeni wakhe kugcineni wathi lethe ihlazo phezu kwembangela wathi awufanele ufakaze lokho kwadlula amaviki amabili wayesalokho ezama ukudla egula nje njengane enkathi ekuthatha ngakho umyeni wakhe waya kudokotela wamtshela wathi kuzombulala wathi kodwa wathi buka leyo ndoda ibingangazi futhi uma umoya ubumi lapho noma nayo ubungayitshela ukuthi ngangingubani nokuthi yayini inkathazo yami ngikholwa ukuthi kwakungumoya kaNkulunkulu wayesethi phila noma uve wakhuluma uisho kanje inkosi wathi ngiyakukholwa kunjalo ngiyakukholwa ekusene kubili emva kwalokho okwase ukuthi akube amasonto amane emva kokuba wayekade khulekelwe yabo lokho kwakungasho ukuthi wayengaphulukiswanga waphulukiswa ngayo leyo nkathi uAbraham wanikwa isithembiso sokuthi wayezokwemukela indodana futhi eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu kamuva ngaphambi kokuba ayithole kodwa waqine kokholweni nika uNkulunkulu udumo yilokho amaPentecostal ngempela afanele abe yikho inzalo kaAbraham ngakho ngokunyukusa wathi awu ngingase ngiqheleke cishe angabamayela ngamakhulu amathathu kusuka endaweni komunye umhlangano wemvuselelo futhi ufika endaweni ukuzofakaza wathi umyeni waya emsebenzini ngalokho kuza wathi oh isisu sami sasivota futhi wathi emva kwesikhashana ngangigeze izitsha zami futhi ngangikhala izinyembezi wathi ngicabanga nje oh uNkulunkulu omkhulu kangaka kuhle kanjani wenza ilanga likhanywe wenza zonke lezi zinto ezinkulu futhi wathi umkhulu kangaka oh uNkulunkulu kanjalo nje edumise igama lakhe lapho emi lapho wathi umuzwa ucakile ngempela wedlula kuye futhi wathi wacabanga ngiyamangala ukuthi bekuyini lokho na niyabo manje awudingi ukuzwa lutho uJesu akazange athi ukuzwile na wathi ukukholiwe na niyabo uyakukholwa kodwa khona ke wezwa into ethize ihamba phezu kwakhe wathi awu angazi ukuthi bekuyini lokho wathi umuzwa ucakile nje ngizizwa ngikahle kakhulu wavele waqhubeka nje wathi mhlawumbe bengidumisa inkosi nje ngumoya ongcwele ongibusisayo waqhubeka nokugeza isitsha walamba ngempela ngakho ngiqagele bonke omama kanjena abantwanyana babeshiye ukudla okusenhlamvu epuletini ngakho walamba ngempela futhi leyo kwakuyinto eyayiyezomshisa nje kwakungukudla okusenhlamvu ioti ngakho wavele nje wathatha isipuni esigcwele noma izimbili zokudla okusenhlamvu ioti futhi wadla ngakho emva kokuba esezigwinyile wacabanga awu ngeke kuzashisa kakhulu kodwa imizuzwana inembalwa kwakungashisi ngakho wazitholela ezinye izipuni ezitsha zibe zimbili akumkhathazanga waseke ezitholela ucezu lwesinkwa esithosiwe lokho kuzange kumkhathaze ngakho ke wavele nje wahamba futhi wazithosela amaqanda amabili wazitholela itoast lenkomishi yekofi futhi waba letyopili lokudla kumnandi ngakho wavele nje wavele wahlala phansi futhi wadla ukudla kwasekuseni kumnandi walinda cishe ihora nengxenye amahora amabili wazizwa nje kahle eqala ukulamba futhi ngakho wazizwa ekahle kakhulu wagijima wayehlela kumakhelwane nomakhelwane wakhe wayekade ethe ukuqhubekela izandla emgqini omkhuleko ngobusuku babuthange futhi wayekade enesimila isikhulukazi entanyeni yakhe futhi kwenzeke into efanayo wamtshela konke ngakho wathi isho kanje inkosi leso simila siyakunyamalala futhi ngakho wayefuna ukugijimela kumakhelwane wakhe iminyango embalwa izandla nomgwaqo ukuthi kwenzekeni futhi wathi lapho efika lapho wacabanga ukuthi babenenkonzo yomngcwabo noma ukuthize konke kudazuluka nokukhubeka kuqhubeka ake yakuzwa wadlutshela umnyango futhi nango wesifazane wayemephethe ishide esandleni sakhe futhi wathi yini indaba sithandwa na wathi uyazi ukuthini ngivuke sekulethi kulokho kuza futhi wathi ngiyitholi indawo leyo nto isukile empinjeni wami nganyakazisa wonke amashidi nakho konke angikutholi indawo niyabo futhi babelapho bobabili benikeza ubufakazi kwakuyini na ngenkathi uNkulunkulu esekumemezele ukuthi ingelosi yayisidlulile komakhelwane iqinise izwi eyayilikhulume egameni leNkosi niyabo noma kulibala nokho kuzokhuluma ngabe kunjalo bazalwane na kufanele kukhulume ngakho njalo kugcine lokho engqondweni woni bahle kakhulu angikwazi ngisho nokuthola indikimba nginento ethize engqondweni yami engiyifuna kuyisho ngizovele nje nizongibekezelela nje imizuzu embalwa eyengeziwe ningeke na ngakho sethemba kungena emgqeni womkhuleko emva kwesikhashana
When we went to Africa just
Ngakho ngikathi siya eAfrica maduze nje ukunikhombisa manje ngiyambonga uNkulunkulu ngezikole ngamabandla nangakho konke yakwenzile ngibonga kakhulu kuNkulunkulu Kodwa lokho benazi yini ukuthi lokho kwakungesiwo umyalo na umyalo jikelele wawungukuthi hambani niyezini lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo manje ukuze kushinyayelwe ivangeli ivangeli alifikanga ngezi kuphela kodwa ngamandla nokubonakaliswa kukamoya ongcwele Manje uma nikulandela kuqhubeke kwehle ngitsaphuna uMarko weshumi lesithupha lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo ukufundisa izwi nje ngeke kukwenze lokho kufanele kube ngumoya ongcwele ubonakalisa izwi niyabo kodwa asenzani na sihambile futhi senza izikole nezinhlangano namabandla nezibhedlela okuyinto enhle kakhulu ngeke sishene yodwa into emelene nabo kodwa lowo ngokungesiwo umbono Manje ngekathi ngiye eAfrika ngiyakukhumbula manje bazalwane bami beBaptist lapha ngiyacela ninga nginjalo ngiyakuthanda ungumfowethu uyabo kodwa ngangingumfundisi eMissionary Baptist iminyaka futhi lapho ngibatshela ngalezi zinto babengethisela ukufa bathi kwakungokuka devil futhi oh ngangingafuni kuzihlanganisa ngalutho noDevil ngoba ngiyayithanda iNkosi Jesu futhi ngangingazange ngazi lutho ngakho waze wabonakala kimi futhi wangitshela ukuthi kwakuyini manje ngekathi ngibuya futhi ngatshela uDokotela Davis umbonisi jikelele ngase ngithi uDokotela Davis ngihlangane nalowo okhuluma nami futhi kwakungumuntu futhi ungitshele lezi zinto futhi wangitshela ukuthi ngangizoshumayela emhlabeni jikelele nalezi zinto ziyokwenzeka wathi ngemfundo yebanga lesihlanu ngiyacabanga Billy uzoshumayela emakhosini naSimon ngathi lokho akusho mfowethu Wathi Billy udlene ngalobo busuku kwesidloza kusihlwa na ngathi awu manje uDokotela Davis uma kuyilokho ngingahle nje ngikunika ikhadi lami lenhlanganyelo khona manje ngathi ngoba kimi kwakunguNkulunkulu ngazi ukuthi kwakuyini kuwe niyabo futhi kusobala nikuzwile kwi voice of healing ushumayela ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu uqobo lwakhe manje
however when
Ngakho nokho ngikathi ngelosi isho lokho futhi mina ngikathi ngingene eAfrika futhi ngathola eAfrika ngathulani na Angekhizi lutho ezithunzi ngibonga kakhulu ngakho konke inkosi ekwenzile nonke niyakukhumbula lokho konke inkosi kwenzile ngiyabonga kodwa ngizama ukusho ukuthi siphila kolunye usuku ngaphezulu kwalokho manje niyabo sisikhuphukela lapho uNkulunkulu efuna ukwenza khona izinto ezinkulu kunalezo azenzile ufuna ukubusisa ibandla lakhe ufuna sihlangane ndawonye futhi singaphikisani ngokuthi ngiAssemblies of God noma ngiChurch of God kwenza amahluko muni na singaba kaKristu yilokho koge niyabo singaba kaKristu hayi asifanele sicabange lokho futhi omunye wethu egibela amakameli anezifumbu esisodwa amakameli anezifumbu ezimbili nekameli linezifumbu ezintathu kwenze mehluko muni na uJakobe uhamba umthombo owodwa futhi amaFilisti amxosha kuwo futhi wawubiza ngokuthi izondo uhamba umunye umthombo futhi amaFilisti amxosha kuwo futhi wawubiza ngokuthi umbango uhamba umunye umthombo ngakho wathi ukhona indawo yethu sonke ngakho ngicabanga ukuthi yileyo ndlela okungayo labo okuze zonke izihlobo ezihlukene zamakameli singagibela ngosenyuke futhi sithole isiphozo kukhona indawo emthonjeni yethu sonke ya ngakho ngikathi ngifika lapho ngacabanga ukuthi ngiyothola mhlawumbe izijinge zenkolo David Livingstone kuwo wonke amagumbi kodwa yini engayithola ngaphandle izijinge zenkolo ngokuhlukile kunalokho engangicabanga ukuthi kwakuyikho babele inkomponi phandle lapho indoda ekhalade eyayingakwazi ukugcina upende wobuzwana bebengeza lapha futhi basifundise ukuziphatha kahle labo bantu bebengakwenza eAfrika impela bebengakwenza isibonelo nje kwesinye isizwe lapho kubesuthu uma umshangane abesuthu amaXhosa uhi izizwana eziningi kakhulu ezihlukene kodwa uma inenekazi elise lincane abazi neze ukuthi sebebadala kangakanani kodwa uma inenekazi elise lincane linga indoda ethile ilithathile balesi thembo kodwa uma indoda ethile ingalithathanga libe ngokosikazi silinganisweni esithize lizofanele lisuse upende walo wesizwana futhi lishiye isizwana ngoba kukhona kungalungile uma linjalo ngaphambi kokuba ligane noma lithathwe libe ngumfazi liyahlolwa ubuntombi balo uma lifunyanwa linecala lifanele lisho indoda ekwenzile bobabili babulawa kanye kanye kuyoba nenqaba yokufa United States noma kanjani uma bebengabahlolisisa kanjalo kodwa akukho kuphela kwasebusuku phakathi kwabo qhabo mnumzane bahlanzekile banesimilo njengoba bengabanjalo futhi khona ke bangena ngamashumi ezinkulungwane emhlanganweni ngenkathi sibuthene eThekwini futhi ngange uBilly wayenami ngathi indodana yehla futhi ukhiphe amakhadi omkhuleko kule ntambama futhi khona ke ngenkathi ebuya emizuzwaneni embalwa yena nemayor yedolobha uSidney Smith babengenawo wayengenawo amaphakethe ebhantshini lakhe wathi ukhipha amakhadi omkhuleko na yehlela lapho futhi ukuzame kanye wathi angeke ukwenze lokho babayi ngakho ngathi awu kulungile ngakho mnumzane Smith uSidney Smith mayor yaseThekwini wangikhipha wathi mfuthi Brenham kuwo wonke umlando wase-Afrika ayikho into njengale eyake yabonwa futhi wathi lowo mzila womjawa waseThekwini ugcwele kakhulu labantu baze bawele le emzileni ngakolunye ohlangothi izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane ngaphezulu kwezinkulungwane ezikhulu zilele lapho nje wathi bavela imifundlana evela kuzo zonke izindlanye zezwe futhi balethe abathandekayo babo amaviki ngesikhathi bebalethe bedabula emenweni kuya lapho ababefanele baye khona ibhubesi lalingabalandela bebezodingeka babakotelise phezulu esihlahleni ngiyaxolisa ngaleso sisho lokho ngokuthi ngiyazi ukuthi lonke ninesingi siyesingcono kunanje ngami esinaso izansi lapho futhi ngakho nginomjoji omncane ngapha ngifuna nikhulumele ngobonyeba lobu busuku ukhuluma ngokuba nesiphiwo sokumusha yena nizo nina bakayanki phezulu lapha nizodingeka ngempela nibe nakho ukuzwa laba bantu baseGeorgia bekhuluma benyukele egarajini kapetroli babuza ihotela labahamba ngezimoto futhi babefuna ukwazi ukuthi bayafuna yini yena bonke bathi wayefuna amathayo amadala ngakho eGeorgia ngakho lokho futhi saphuma saqala ukuphuma saya kule ndawo enkulu esasiya kuyo futhi lapho siphumela lapho siphuma sibone laba bomdabe edolobheni abomdabe boblankethe manje futhi babe necicele incane entanyeni yabo futhi ngathi kuSidney Smith ngathi mayor liyini lawo macicina wathi oh bangamaKristu ngathi awu basiphathelani esithombe na wathi babuze wathi leyo ndoda wathi ngumshangane ngingakhuluma ulimi lwayo shayela wenyuke mbize nganoma yini oyifunayo ngakho mina sashayela senyuka eceleni kwakhe futhi ngambiza ngoThomas ngoba ngangicabanga ukuthi lelo kwakuzoba igama elihle kuye niyazi ofanele ukuba ngumKristu ephethe sithombe ngase ngithi Thomas yebo ngabe ungumKristu na yebo yebo ya ungumKristu ngathi usiphathelani sithombe na Oh uyise wayesiphatha niyabo leso yisizathu esihle ngelinilanga ibhubesi lalandela uyise ngakho wasibeka phansi sithombe sincane futhi futhi wabasomlilo futhi washo umkhuleko inyanga mthakathi eyayimtshele wona ibhubesi labaleka ngakho kwakunguNkulunkulu
Oh I said I'm a Yakda means
Oh ngathi ngiyakda yakda kuchaza umzingeli liyu kuchaza ibhubesi liyu yakda ngathi umlilo wesabise ibhubesi liqele hayi umkhuleko wenyanga mthakathi Oh hawu uma amoya amoya kuchaza umoya namandla amandla angabonakali njengoNkulunkulu ongawuboni uyazi njengomoya ngcwele umehluleka lona ngeke ngakho wayesiphathe ngenhloso yokuphepha lokho ngamandla obuKristu uSidney Smith wathi uyabo wathi uyabona ukuthi kungani kunzima ukungena lapha njengesithunywa senkolo na ngathi yebo mnumzane saqhubeka saya emhlanganweni ngakho ngaleyo ntambama le ngaphesheya komzila ngangithathe ngangidingeka ngibe nabahumushi abayishumi nanhlanu abehlukene nebo buyokhuluma izwi lelodwa khona ke uthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu weza emhlabeni ukusindisa izoni ngangingahamba ngiyophuza amanzi futhi ngihlale phansi ngikhulume nomunye isikhathi lapho okwakuhamba baba khona kubo bonke labo bahumushe ufanele ubhale phansi kushilo ukuze wazi ukuthi uzobuyela kuphi ngakho ngangibanika umlayezo omncane olulo weBhayibheli lokho uJesu ayikho futhi ngathi ngamunye wenu zithinge zenkolo hambani nitshela abantu abathathu kwezinye izizwana phandle lapho bese libakhuphula ngokukhona cishe bakaMohammed abayizinkulungwane ezishumi lapho futhi ababengamandiya futhi manje hayi India lakithi elingummelikane kodwa India elivela India ngakho ngathi alukhulu impela impela ngibone isithunywa sekolo esisodwa lapho sathi oh mfowethu Branham sengibe lapha eminyaka engamashumi amabili ngile gogo elihle kakhulu lilodwa yabo abakaMohammed bavela esizweni esidala samamede oPersia futhi abagugulu noma abagugulu imithetho yabo niyazi ngakho uma uke wabango kaMohammed mfowethu awubagugulu yabo ngakho lapho kuqhubeka ngakho ke bababiza ngathi thelana abathathu esizwaneni ngasinye bese libaletha ngakho behlela lapho futhi ekugcineni babaletha ngapho futhi okuqala emsamo kwenzeka kwaba ngowesifazane ongukaMohammed ichashaze libomvu phakathi kwamehlo akhe futhi wayengukaMohammed oqobo ngase ngithi uyasiqonda isingisi na wathi yebo mnumzane ngase ngithi awu ngukaMohammed na wathi nginguye ngicabanga ukuthi nikubiza lapha ngukaMohammed kodwa futhi wathi nginguye ngase ngithi pho kungani uze kimi njengompristi na uyanga ngani kumpristi wakho na wathi ngiyakholwa ukuthi ungangisiza ngathi njengokwaMohammed awufanele ukukholwa lokho ufanele ukholwa ukuthi uma okaMohammed uma umprofeti uMohammed enceku kaNkulunkulu bayakholelwa kuNkulunkulu nebo bangabantwana bakaAbraham kodwa hayi abesethembiso siya kuqonda lokho nebo ngakho yena bakhalisa leyo nsimbi enkulu enqinqezayo ekuseni bese bethi munye uNkulunkulu liqiniso nophilayo noMohammed ungumprofeti wakhe sithi munye uNkulunkulu weqiniso nophilayo noJesu indodana yakhe niyabo manje lowo ngubehluko lokaMohammed uthi makube kude noNkulunkulu enendodana umoya unendodana ngakho bona futhi ngakho bona ngathi awu kungani ungayanga kumpristi wakho na wathi ngikholwa ukuthi ubungangisiza awu ngathi sewake walifunda iTestament elisha na wathi ngilifundile ubucabangisisile ubuKristu na wathi ngibucabangisisile ngathi kungani ukhethe okukaMohammed na wathi awu ngenxa yokuthi ngicabanga ukuthi inkolo kaMohammed ayenzanga izithembiso kodwa iBhayibheli lobuKristu lenze izithembiso ngoJesu umprofeti ukuthi abafundi bakhe bayokwenza into efanayo ayenza futhi wathi Muhammad akenzanga izithembiso sinjalo ngakho-ke bobabili bathembisa kuphila emva kokufa futhi angizange ngibone namunye umprofeti uJesu abafundi bakhe enza lokho akwenza ngakho-ke ngingokaMohammad leyo ngenhle kakhulu impendulo enengqondo nebo futhi ngathi awu uJesu unikeza inqwaba yenjabulo wathi manje okaMohammed angaveza kakhulu impela nje injulo amqondo njengoba inkolo yamaKristu ingenza amadlingozi amaningi nje bangamemeza kakhulu nje bangakabalasa kakhulu nje bangadlula njengoba nje senza niyabo kunjalo ngakho uma ungazi ukuthi ukhuluma ngani kungcono uqhele kubo niyabo kuyeke kanjalo nje ngathi khona ke ulifundile iTestament elisha uJesu njengoba umbiza umprofeti ngimbiza ngendodana kaNkulunkulu ngathi ngempela wayengumprofeti abalingiswa beTestament elidala bafanele bakholelwe kubaprofeti babo futhi wayeyinkosi umprofeti uNkulunkulu umprofeti futhi babembekile ilokho nje engilethe umlayezo wami wathi kunjalo mnumzane ngakho ke ngicela ukuba ngibe ngokhuphukayo ngathi nibangakini nabakaMohammed phandle lapho abamaziyo lona wesifazane na abaningi babo ngathi manje uma uJesu indodana kaNkulunkulu engigcobe ngomoya wakhe futhi ngingakutshela khonake njengoba nje ubengenza ukuba ubemi lapha ngathi okokuphulukisa wena usevele ukwenzile zonke izingxenye zingahlukaniseki ezenze leso yakhe asithengela zona eCalvary sezivele ziphelile into kuphela bengayenza bekungabanga ukufakazisa ukuthi wayengumesiya kunjalo wethembisa ukuthi abafundi bakhe bayokwenza okufanayo wathi ngiyaqonda umoya ongcwele wafika ngamtshela ukuthi wayengubani ngomoya ongcwele ngathi manje umyeni wakho ungemfishane indoda eqatha enamadevu wayekwadokotela ngolukisoku futhi kanye nawe futhi ungunikeza ukuhlolwa kwabesifazane ukutshelile ubunesikhwanyane sinobomvu esizalweni wathi lelo yiqiniso ngathi thini ngakho manje na wathi ngemukela uJesu Kristu njengomsindisi wami Ngaleyo ntambama cishe abayizinkulungwane zeshumi bakaMohammed benza into efanayo nebo hayi sayenze ezenkolo kodwa ukubona amandla kaNkulunkulu nebo bangane elandelayo kwakungumlungu owesifazane oyibhunu ngamtshela ukuthi wayenesigaxa ebeleni lakhe kodwa ukulungiselela ukufa ngangiyibonile inkonzo yakhe yomngcwabo bamthatha phansi efile ngalobo busuku obufanayo owesifazane wayekade efile cishe amahora amane umngane wemeya wavusa waphila futhi owesifazane osemusha uyafa yabo ukuba bengingaphulukisa bengiyomphulukisa yena ngathi ngingasho kuphela lokho engikubonayo elandelayo kwakungomncane umfana onezinqemu angena emgqeni umZulu omncane noma imuphi kini bafowethu abayizithunywa zenkolo umZulu Mitchell uyazi ukuthi amaZulu ayini umfo omkhulu oqatha olingene cishe ngamaphawondi angamakhulu amathathu baphosa umkhonto wabo niyazi umshangane omncane uzofanele agwencizise owakhe umZulu omkhulu kona-ke basebedle lolu hlobo lokudla niyazi lelo gazi noma ngabe yini ukukujiyisa ndawonye futhi amehlo akhe amancane ayeyizinqemu njengoba wayengaba njalo futhi Africa ba mina bodade niyayithanda imiduze na ngicabanga ukuthi imihle baneminye yayo engaba intshi ayishumi nesithupha kuvundla iminduze ikhala emikhulukazi phezulu emsamo okuthize okuphuzi futhi nje owasendle eminweni ngakho manje-ke ngikathi lo mfana omncane ngikathi ekhuphukele emsamo ngathi manje noma ubani angabona ukuthi amehlo akhe ayizinqemu uma wena wawuse Africa ngaleso sikhathi mfowethu na wawulapho na qhabo eNdiya awu mina mhlawumbe ngitshele ithuba lokukhuluma ngeNdiya ngabe wawulapho ngikathi ngiseNdiya na hayi lapho yilapho engaba nombuthano wami omkhulu kunayo yonke eBombay izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngesikhathi esisodwa ngakho manje-ke yilapho ngibone khona awu angikwazi ukungena kulokho kodwa kwakukhona wenze okuningi kakhulu ngiyalitshela kuyamangalisa bese kuthi-ke lo mfana omncane emi lapho ngase ngethi noma ubani osondele ngokwenele ngabona ukuthi umntwana unezinqemu ngathi bengingekwazi ukuqondisa amehlo akhe ngathi anginalutho engingaqondisa ngalo amehlo akhe kodwa ngathi mhlawumbe umoya ongcwele angahle ukungambulela into ethize kubangele futhi khona-ke mhlawumbe bekuyobangela umfana omncane ukuba abe nokukholwa ukuba akholwe kukristu futhi ngathi kuye ngibheke futhi umhumushi wasezulu wathi ngibuke nomfo omncane wabheka phezulu ngathi wazalwa ngaloo ndlela ngathi manje onina noyise bangabantu abazacile okungajwayelekile kumazulu ngathi kodwa uphuma ekhaya lamakristu ngoba egogwaneni labo lincane kunesithombe sikakristu ngakwesokudla sodonga lapho ungena futhi icishe amayadi ayikhulu emuva uyise nonina baphakamisa isandla sabo bemi laphaya uqinisile futhi ngenkathi ngibuka emuva kumntwana amehlo akhe ayeqonde njengawami ngathi kusobala noma ubani uyabona ukuthi kukhona okwenzekile amehlo akhe asevele aqondile dlula ndodana futhi bamedlulisa futhi ngalo nkathi nje ngezo kuqophisana bangakabake bamazi umfowethu Bosworth na umdala umfowethu Bosworth wayevame ukuba ngomunye womngani wami uFF Bosworth wayemi lapho futhi ngamuzi qhubeka nento laphaya uhlobo luthile lokuqophisana futhi kwakungudokotela wasebrithani futhi wayeqhubeka wathi ngifuna ukukhuluma naye umfowethu Bosworth wathi ngeke wakwenza lokho manje mnumzane wathi ubungadala esiyaluyalo nje babefanele babahlukanise babe nezimpi zezizwana futhi niyazi futhi ngakho wathi ngeke wakwenza lokho manje wathi lapho umfowethu engaphansi kwalelo cobo ukhulekela abagulayo wathi kholwa nje wathi ngifuna ukukhuluma naye ngaphenduka ngathi yini indaba dokotela na wathi waze kanjani ukuthi ngikudokotela na ngase ngithi awu ufunani na wathi ngifuna ukukubuza mnumzane Branham wenzeni kulowo mfana na ngathi lutho wathi ngimbeke emsamo awu ngathi lokho kuhle kakhulu wathi amehlo akhe aseqondile manje nangumile wayebeke isandla sakhe ekhanda lakhe wathi ngimbeke emsamo lapho amehlo akhe beliyincemu ngibeke izandla zami kuye lapha namehlo akhe aqondile wathi manje mnumzane Branham ngiyakuqonda ukufunda kwakho ingqondo lokho kukhuluma kubantu nokubatshela ngezifiso zabo nalokho abakwenzile kodwa wathi kukhona engifuna ukukubuza khona ngabe umthwebulile lowo mntwana na ngathi ngaba bezokwelapha benhlangano yozokwelapha yaseBrithani ikunike ilayisensi ukuba usebenzise umuthi futhi ungazi lutho ngokuthwebula kunalokho na uma ukuthwebula kuzoqondisa amehlo omntwana nicabanga ukuthi nina bodokotela nifanele niqale ukwenza ukuthwebula ukuthwebula na wathi Mnumzane Branham ngifuna wazi ukuthi ngikhuliswe ukuba ngikholwe kuNkulunkulu ngathi lokho kuhle kakhulu dokotela futhi khona-ke abanye futhi bakhuphuka ngathi umzuzu nje myekeni niyabonga futhi wathi awu wathi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ubulowo mnduze ubungeke ukhule unokuphila esingeke sakuthola singeke sathola imbewane yokuphila siyazi ukuthi uNkulunkulu usemnduzeni kungenjalo ubungeke uphile kodwa wathi ngitshele ngabe lo uNkulunkulu okhuluma ngaye uphatheka kakhulu ukuthi ubengathatha lawo mehla izinxemu futhi awaqondise nawe uqhele ngamafidi ayishumi kuye na awu ngathi dokotela ngabe amehlo akhe aqondile na wathi yebo mnumzane awu ngathi ngabe ngimthintile na abo mnumzane wathi khona-ke lokho kwenza uNkulunkulu ndawo ndawo phakathi kwalapha nalapha ya kunjalo na ngathi nje yonke indawo futhi ngakho-ke omunye umuntu waqala kumdonsa wathi mzuzwana nje kwakuyimayikhi enkulu esalwembu ngoba babe o mhlawumbe amayadi angama kulo amahlano futhi namanje abantu niyazi phandle kanjalo imike enkulu wenyukela kuleyo mike wathi manje ke ngemukela uJesu Kristu njengomsindisi wami ngifuna kunitshela ukuthi yize ngenkathi ngisuke eThekwini cishe emavikini amabili emva kwalokho ngokukhona cishe abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili noma amashumi amathathu lapho bevayizelisa bevalelisa nakho konke niyazi buya buya kwenza inhloko amakhasi amabili namathathu ephepha nsuku zonke imihlangano lokho inkosi yethu yakwenza zayo futhi lapho kulokho niyazi ukuthi wenzani na wagijimela phandle emangweni waxhumela ngale suka konogada futhi wagijimela phandle lapho futhi wangigaxa ngezingalo zakhe kanjalo futhi wangibona futhi waqala ukukhuluma ngezilimi futhi wathi futhi Branham ngingumKristu ngibuyela emasimini ukuba ngibe yisithunywa senkolo lowo dokotela waseBrithani futhi lokho kwaphela ngalolo suku elandelayo kwakungumfana owayekhubazeke kakhulu ngiyaxolisa bodadewethu uma ngenza iphutha elingafanele ngenza iphutha njalo ngisho into bengingafanele ngisho kodwa abakwenzi abazigqoki izingubo niyabo bahambaze nje njengoba beze emhlabeni futhi ngenkathi umfana ekhuphukele emsambo umfosi emncane wayehamba ngezandla zakhe kanje futhi wayegobe wonke esesimweni sesabekayo futhi babembophe ngeketango etanyeni yakhe futhi ngathi kalowo muntu osazokufa umpofu uma noma ubani engasiza lowo mfana futhi angakwenzi ngani ubengaba ngumzenzisi ngathi uma benginani noma yini empeleni bengingaphulukisa ngayo umfompofu impela bengiyokwenza kodwa angikwazi ukukwenza niyakwazi lokho kodwa ngathi mhlawumbe umoya ongcwele ubungembule kimi into ethize engahle imbangele kuba abe nokukholwa ukuthi uNkulunkulu uyomphulukisa futhi ngakho ngaphenduka ukuba ngibuke futhi mina ngenkathi ngimbuke umbono ngeke ngakuchaza lokho ungeke wamchaza uNkulunkulu asikho isidingo sokuzama uma ukwenzile bekungeke uxolo bekungeke kusaba ngokukholwa ngakho umfana wayelapho wayebukeka ukuba oh ngangiyomehlulela ngokuthi ulapha emashumini amabili amashumi amabili nambili amashumi amabili nanhlanu ndawo ndawo kanjalo ngase ngithi manje sengikutholile kunaka kwakhe futhi manje kubulali wayehamba ngezinyawo zakhe izingcenyeza ngemuva zinamathele phezulu kanje futhi entengezele emhlane njengehashi niyazi ihashi eligobile emhlane futhi ehamba ngezandla zakhe kanjalo futhi cabanga ukuthi ngangifuna yena ukuba yenze umdanso wesizwana abantu abashiya izizwana bayangena futhi bahlekise ezivakashini ngokwenza imidanso yezizwana wayesethi ba futhi ngathi uma nje ngingatshela ukuneka kwakhe umzuzwana ngibambe umoya wakhe futhi wathi ngathi oh yena ucabangani manje ngempela akazicabangeli yena ngathi lo mfana waba ngaleyo ndlela ngenkathi esengumntwana nje futhi khona lapho nje uyise nonina basukuma ezansi le lapha ukuthi kwakuyiqiniso niyabo ngathi uvela kwelamaKristu futhi ikhaya elizisho ukuthi lingelamaKristu lokho kwakuqinisile ngathi kodwa acabanga ngakho ngumfowabo futhi ngathi umfowabo kuphakathi kokuthi wayegibele imbuzi ephuze noma inje ephuze futhi wawa futhi walimala umlenze wakhe. Uhambe ngezinduku ezimbili manje eminyaka emithathu noma imine dlule, kodwa mina futhi lapho ngibuka imuva ngabona umfowabo ehamba egijima egxumagxuma kanjalo ngathi ngakubuka ngathi kodwa isho kanje inkosi, umfowabo uphulukisiwe futhi waqhubeka kanje futhi zansi le icishe impela ibange lezindlu ezimbili zasedolobheni. Ngezwa kumemeza kukhulu futhi babecishe babe ngiqekele bamasosha angamakhulu amathathu amabutho. Niyazi ukuthi ukugcina ukuhlele futhi nangu mfowabo eza nalezi zinduku phezu kwekhanda lakhe egxuma ngamandla akhe onke. Kuthathe icishe imizuzu engamashumi amabili ukubathuliza futhi niyabo ukubathuliza. Ngabheka emuva futhi kuye ngase ngithi manje angikwazi ukwenza lutho ngaphandle kokukhulekela umfana. Futhi ngabona njengethunzi elihlaza sasiphakaphakanga phezu kwakhe. Ngase ngibuka futhi embonweni lapha wama emi ngezinyawo zakhe. Umfowethu kukhona bonke odevela abaphuma esogweni abakwazanga ukukumisa ngalo nkathi. Uma ubengangitshela ukuthi uGeorge Washington wayezovuka emathuneni omongameli, bengingamema izwe ukuba lize likubuke kwenziwa kunjalo. Ngibone izinkulungwane eziphendeka zinkulungwane zemibono futhi ngizothatha noma ubani ukuba aqophe. Awukaze nawodwa wayo wehluleke, angeke kwehluleka nguNkulunkulu. UNkulunkulu angehluleka kanjani na? Ngakho ngangazi ukuthi umfana wayezophulukiswa futhi ngacabanga nanti ithuba lami khona manje ngathi bangaki lapha bazokwemukela uKristu njengomsindisi wabo uma lo mfana ezosindiswa na? Ngokubona kwami nje lezo zandla ezimnyama umshangane abesuthu yonke indawo kanjalo amandiya ndawo zonke futhi ngathi sukuma ume ngezinyawo zakho ndodana uJesu Kristu yakusendisa usubala yena umhumushi wamtshela lokho. Kodwa umfana wayengaphilile ngisho nangokwengqondo ngakho wayelokhu nje ethi hey baba bla bla futhi ngizama ukwenza umdanso. Wayecabanga ukuthi sasimkhuphulela lapho ukuba ahlekise nebo ukudansa. Ngakho ngaya ngale ngase ngibamba iketango ababenalo kuye lapho ababemholela khona ngathi sukuma ume ngezinyawo zakho uJesu Kristu yakusindisa. Nomfana wasukuma futhi lapho esesukumile izinyembezi zehlela esiswini sakhe simnyama wama lapho futhi waqalaza kanjalo kokuqala empilweni yakhe. Leso sicuku savele sangene kuyaluyaluzeni. Wayelapho-ke akaphulukiswanga kuphela waqondiswa kodwa esesile engqondweni yakhe. Niyabo ngathi bangaki kini abazokwemukela uJesu Kristu manje njengomsindisi esiyoqondene nawe lowo onithandayo na? Futhi ngathi imani ngezinyawo zenu izinkulungwane ezingamashumi amathathu zabomdabu boblankete bama ngesikhathi esisodwa. Nina baseCanada niyamazi u-Ann Baxter animazina umfowethu Ann Baxter wayemi khona lapho emsamo futhi umfowethu Baxter wathi umfowethu Branham ngikholwa ukuthi bebeqonde ukuphulukiswa ngokomzimba. Ngathi ake ngikugijimise nge futhi umfowethu Bosworth omdala ekhala izinyembezi nje wathi umfowethu Branham wathi umoya ongcwele uthathe impilo yami nje kimi. Futhi ngathi bengingaqondile ukuphulukiswa ngokomzimba, bengiqonde ukwemukela uKristu njengomsindisi. Nineni iphethe izithixo, uma niqonda phulani izithixo zenu emhlabathini. Futhi njengesiphepho sothuli lapho lezo zithixo zaphuka khona izinkulungwane ezingamashumi amathathu zabangempela abomdabu boblankethe beza kuKristu ngokubizela i-altar okukodwa. Cabanga nje lokho ngokuthi ake sibone amashumi amathathu, ishumi, amashumi amabili, amashumi amathathu, awu lokho bekungaba ngubukhulu obuphindwe kashumi bePentecost. Ehe, kunjalo cishe ubungako buphindwe kashumi bePentecost. Futhi ngokusa okulandelayo imeya yangibiza ngale ekamelweni lami lasehotela yathi futhi Branham yani fasiteleni lakho uhlangothi olubheke echibini khona manje. Futhi Bosworth wayekade elapho wathi futhi Branham ngilinganisela futhi ngathi manje wena ufuna ukukhulekelwa kholwa nje uKristu engikhuluma ngaye futhi ngenza umkhuleko wodwa wenhlangano yebandla manje. Kwakukade kunabantu cishe abathathu kuphela emsamo. Ngenza umkhuleko wodwa wenhlangano yebandla futhi kwakukhona ukulinganiselwe kwezimangaliso ezigqamile eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ezenzeka ngesikhathi esisodwa. Niyabo azilotshwanga siyi-Methodist, siyi-Baptist, siyi-Presbyterian, siyi-oneness, two-ness, three-ness futhi niyazi zonke lezo zinto. Abazi lutho ngakho, babebheke nje uNkulunkulu owayenento ethize owayengaphendule. Niyabo manje-ke niyazi ukuthini ngaye efasiteleni futhi kwehlanga lowo mgwaqo uma ngiya kuphila ngibe nekhulu futhi ngibe semkondweni wami angisoze ngakukhohlwa lokho nakho kuza amaveli amakhulu ayisikhombisa aseBrithani angazi ukuthini niyazi ukuthi ayini noma cha cishe amade nje njengokusuka lapha ubuyela kulelo donga egcwele izinduku zokuqhugela amabhodi izihlalo ezinamasondo izithimbi lezo ababezila yisheza gcwale ezivele eminweni amakhulu amamayela namaviki ezayo kanjalo nazo zazikuwo imithwalo yamaveni ayisikhombisa kunqwatshelwe kuyofika phezulu futhi emva kwalokho kufika amazulu abesuthu amashangana amaxhosa nabo bonke labo emva kwakho owaye kulezo izinto kuthangi beza behla ngomgwaqo becula ngezilimi zabo zomdabu kholwa kuphela zonke izinto ziyenzeka wo ihora linjepho nina besifazane baseCanada ningakwenzi lokho kodwa ngizosho lokho ngokuthi iyini Melika abesifazane baseMelika baba njalo njalo ngonyaka bakhumula ezinye izingubo ezimbalwa ukwehlela nje okokuqala amalokwe amafutshane futhi manje izintweni ezincinyane ezibukeka njengezingubo zabesilisa nezinto zokugqoka kuyihlazo kuyadabukisa kuyi owesifazane wathi kimi wathi umfoti Branham angizigqoki izikhindi wathi ngigqoka amabhuluku amasleks ngathi lokho kubi kakhulu ibhayibheli lathi kuyiziningiso ukuba owesifazane agqoke ingubo engeyowesilisa kunjalo futhi ngathi awufanele neze wenze lokho wathi awu aba lapho uya esitolo ngeke uthenge lutho olunye ngaphandle kwalezo zingubo ezibukekazi khalukisa ngathi ngelinye ilanga uyophendula enkantolo yokwahlulela ngokuphinga ungahle ube msulwa njengomduze kumnyeni wakho ungahle ube msulwa njengomduze esokeni lakho kodwa ibhayibheli lathi ujesu wathi lowo nalowo obuke owesifazane amkhanukele usephingile naye enhliziyweni yakhe futhi ngathi uma uzibeka phandle lapho futhi ugqoke kanjalo isoni siyakubuka futhi sikukhanukele ubani unecala wena noma isoni na futhi sizophendula ngalokho futhi saphinga nobani na nawe ubani unecala na nguwe ngokuziveza kanjalo futhi ngathi uzoba necala lokuphinga lapho leso soni sifanele siphendule ngokuphinga ubuka owesifazane amkhanuke usephingile naye ubani unecala na nguwe kunjalo nelinenekazi lathi la ngibhalela incwadi lathi mnumzane Branham abazenzi izingubo zokugqoka njengoba ukhuluma ngazo yilolu uhlobo kuphela abalubekayo ngathi kodwa basenazo izimpahla futhi bayayithengisa emishini yokuthunga ngakho akukho zaba ngakho niyabo kunjalo lalelani ngifuna ukusho lokhu khumbulani lokhu nje uma beke baqala ukugqoka izikhindi eCanada nezinto niyabo uma beke bakwenze ukukhumbuleni nje lokhu labo besifazane bomdabu boblanketi abancane nabadala bengazi ukuthi yisiphi isandla sokudla nesokunxele bemi lapho bengafake lutho ngaphandle komgexo wobuhlalo behambaze nje phezu komzimba wabo njengoba bebengaba njalo bengazi ukuthi babehambaze kodwa ngawo impela umzuzu wabemukele ngawo uJesu Kristu njengomsindisi oqondene nabo basonga izingalo zabo ukuba baphume phambi kwamadoda Kodake ngitshela ukuthi kungani ukuthi uma laba bantu abazibiza ngePentecostal noma amaKristu noma iMethodist noma iBaptist ukanjani unyeka ngamunye nizisho ukuthi ninoKristu ofanayo nomoya ongcwele ofanayo futhi uzama ukuzidalula kakhulu njalo ngonyaka na kungani lowo moya ongcwele obungenzo zifazane azimboze ukuba phume ebukhoneni babesilisa futhi lapho nibabona ngosuku olulandelayo babefake uhlobo oluthile lwezingubo na kungani bekungenza abanye bagqoke izingubo nabanye ba khumule na uNkulunkulu akasebenzi kanjalo ukukhona kungalungile ndawo bazalwane ohe asisuke emibonweni yethu yenhlaliswano futhi sibuyele evangelini amen sibuyele eqinisweni sibuyele ezweni ngomangalisi singeke saba nibandla uNkulunkulu ubengake alakhe kanjani ibandla phezulu kwesisekelo sinjalo na asibuyele eqinisweni mfowethu tete wethu ngiyaxolisa kakhulu bengifanele ngibize umugqo omkhuleko khona manje kodwa ake sikhulume nijahile na asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje ngithethele leni ninabafo ngokuthetha leso sikhathi singako ngithola nje nginitshelile ngenyukela lapha ukuba ngiphumule ngithi kwethuka futhi ngenyukela ukuzophumula futhi ngiyaxolisa Nkulunkulu ngcwele kakhulu khona ngo ebukhoneni bakho obungcwele ngaphambi kwesihlalo sobukhosi somusa siyeza sizethula manje.
We are unworthy people, Lord.
Singabantu abangafanelekile Nkosi, wena uNkulunkulu ogcwele sihawu, ogcwele ubuhle, yiba wena seduze kwethu ukuba usithethelele.
When my heart thinks of Africa.
Lapho inhliziyo yami icabanga ngeAfrika, ngeIndia, oNkulunkulu ukuthi iyopha kanjani?
How could I spend tens of thousands of dollars?
Benginga chitha kanjani amashumi ezinkulungwane zamadola ngobula nabampofu izinganyana ezincane zilele lapho zifa nezisu ezivuvukele zingena lutho lokudla na oNkulunkulu sisize ukuba siqonde. Besinga kibela kanjani sizungeze ukuchacha lokhadeleke abasha minyaka yonke nazo zonke lezi zinto nabafowethu ngaleya bashumayela evangeli bengafake izicathulo na bayoma ngosuku lokwahlulela kanjalo. Yini singayenza na thina lapha siphikisana ngokuthi sifanele siye kuleli bandla noma lelo oMelika Melika ubeyokufukamela kanjani wena na?
Thank you, Father, for the truth.
Ngiyakubonga Baba ngomoya weqiniso kaNkulunkulu ngalesi sikhathi senhlanganyelo ngasezifakazweni nangabazalwane kule ndawo enhle encane ebizwa ngeGrand Prairie. Sikubonga kanjani ngalaba abahle baseScandinavia, amaJalimani, amaNdiya, kanjalo njalo, ozehlukanisile nezinto zezwe futhi owehlukanisele imizimpilo zabo kuwe ukuba babe ngabantwana bakho abathandekayo. Bengakhathali ukuthi izwe liyothini, kodwa bekholwa ukuthi wena nguKristu indodana kaNkulunkulu, bezama ukuphila izibonelo phambi kwabantu ukuze bonke abantu babone uKristu kubo. Siyakubonga ngakho Baba, njengoba sivula izwi akukho muntu ongalivula Nkosi kuphela noma yimuphi umuntu ongokomzimba ngokwenele ukuba aphenye amakhasi ubengakwenza lokho. Kodwa sifunda eBhayibhelini ukuthi kwakukhona oyedwa owayehlezi esihlalweni sobukhosi ukuphila ezinhliziyweni zethu ezilambile. Sikomele wena oNkulunkulu njengendluzele ilangazelela umfula wamanzi, umphefumulo wethu womela wena oNkulunkulu. Sidilize ubukhovu bethu, kipha izwi kithi Nkosi, futhi senze sibe mnene, sizithobe sibe mnene, amaKristu amesabayo uNkulunkulu, umoya wethu wonke uqhukile. Ngakho kulotshiwe uhamba ihlwanyela ngezinkimbezi ngokungangabazeki, uyakubuya futhi ethokoza ephethe izinyanda eziligugu, lezo isifiso sethu Nkosi.
Bless Grandy Prairie, Lord.
Busisa iGrand Prairie Nkosi, busisa befundisi bayo, busisa abantu bayo uNkulunkulu, ngikhulekela ukuthi uzobenza izingelosi zomusa, izingelosi zokukhanya. Sipho khona Nkosi ngokuba siphila ezigcawini zokuvala manje, masinye wena uya kufika futhi sizombona. Zonke izinkathazo ziyobe seziphelile ngalonkathi, ukuze kube yilonkathi Baba sicine sigcotshwe ngothando lwakho nomoya wakho.
That we might serve others.
Usinike isinkwa sokuphila ukuze sinikeze abanye, yile nhloso esikucela ngayo ezinhliziyweni zethu egameni lika Jesu. Amen. Ngale incwadini yevangeli lika Matthew ongcwele isahluko seshumi nevesi lamashumi amane nambili okwengqikithi encane nje. Nginamahloni kunihlalisa lapha kade kangaka, kodwa ngiyazi nginobunye ubusuku obubodwa kuphela, futhi nje ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi eside. Angikaze ngithole ukushumayela kini kwamanje, ngivame ukuthola nje izimfakazo ezincane ngoba khona-ke angichezuki uma ushumayela ugcotshwe ngale ndlela, ukubona kufihlakele kungale ndlela, uyabo futhi uzithintithe omunye kumunye. Ngakho nje ukukhuluma nani isikhashanyana, ngifuna ukufunda ingxenye encane yombhalo lapha ngoba amazwi ami ayohluleka, amazwi kaNkulunkulu awayi kwehluleka. Futhi Nkosikazi yaseNingizimu yakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane isilahle, ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakuzo ukuhlakanipha kukaSolomoni. Futhi bhekani lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni. Ngingathanda kusebenzisa lokho kube yingqikithi, lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni. Uma wena lapho usuyekhaya ungahle ufunde isahluko esedlule nalesi sahluko.
Jesus had been rebuking
uJesu wayekade basola labo bafarisi bezinsuku zakhe ngoba babehlulekile ukuqonda ukuthi wayengumesiya wabo.
They had been
babekade benelisekile nabantu bangalolo suku kwakuyinqwaba njenganamhlanje ukuthi abantu babebheke ebandleni insindiso. Kanje ngenza lesi sitatimende, uma uyikatolika futhi ubheke ebandleni ngensindiso ulahlekile. Uma uyibaptist futhi ubheke ebandleni insindiso ulahlekile. Uma uyipentekostali futhi ubheke ebandleni insindiso ulahlekile. Kodwa uma uyikatolika, pentekostali noma ibaptisti kumbe noma ungaba yini futhi ubheke kuJesu Kristu ngensindiso usindisiwe, ngokuba ngokukholwa sisindisiwe. Niyabo. Manje namhlanje abantu sekufike endaweni baze babheke ebandleni insindiso. Ibandla aliyilethi insindiso, insindiso ingekaKristu. Niyabo.
The church doesn't have salvation. Christ.
Ibandla alinayo insindiso, uKristu unensindiso. Manje ngithanda ukusho lokho ukuthi babheka ibandleni insindiso futhi batholani na. Izivumukholo nezinhlangano nokunye futhi leyo into efanayo namhlanje. Ngakho babenelisekile ukukholwa ukuthi leyo ngokuyintando kaNkulunkulu ephelele ukuba babenazo futhi lezo zivumukholo kanjalo njalo nokwenza lezo zinto. Ngakho manje sithola ukuthi ngaleso sikhathi uJesu wafika, impendulo ephelele esiprofethweni sabo ukuthi wayezofika. Manje sonke sizovuma ukuthi uJesu akafikanga ngokuphambene nemibhalo. Ufika impela ngemibhalo, kodwa kuphambene nendlela abaphristi ababetshele ngayo abantu ukuthi uyofika. Manje abaprofethi babekhulume ngakho. Isibonelo nje, u-Isaya wathi zonke izintaba zitshekula njengezinqama ezincane, namaqabunga ashaya ihlombe, nezindawo eziphakameyo ziyehliswa, nezindawo eziphansi zenziwa zaphakama ekufikeni kukaJohane uBhaphathizi. Ngani ngilindele ukuthi abantu bacabangele ukuthi uNkulunkulu uyovele avule imihubhe futhi ehlise izitebhisi zegolide, nomkhulu umprofethi onamandla egqoke izingubo zomphristi uyohamba ehle bese ethi, ngiyezwi lomemeza ehlane, ngisanda kufika nje, ngivela emihubheni yasezulwini ukuzobingelela uKhayifasi lapha, futhi umsebenzi omkhulu awenzile nakubaphristi abehlukene nokuthi yimuphi umsebenzi ababewenzile. Yileyo ndlela babekubheke ngayo. Kodwa akwenzekani na? Indoda endala yasemahlathini ebukeka inobuso bugcwele uboya, iphuma ehlane engenakho yaya ehlane ineminyaka eyisishiyagalolunye, indodana kaZakhariya yazalwa ngokuzalwa okuyinqaba, iphuma ehlane imi lapho isolala bubapresti futhi ithi, ninanzalo yezinyoka otshanini, ngubani onixwayise ukubani balekele ulaka oluzayo na? Wewu indoda ehluke kanje pho, niyabo. Wayeyini na emiyodakeni kuze kuyofika emaxakeleni akhe, embeje izingubo ezinhle na? Isiqephu sesikhumba semvu ezisonge ngaso, efake ibhande lesikhumba sekameli, uhi ukuthi wazizamazamisa kanjani izifunda? Wayenevangeli kwakwehluke ngakho konke. Futhi bathi, lena yindoda yasendle eminzisa abantu ngamanzi. Ya lapho uyihe umfo onje pho. Khona-ke ngekathi uJesu efika, igama elimnyama emva kwakhe njengomntwana wesihlahla ezalwe ngaphandle komshado ongcwele isilahlwa kanjalo njalo. Futhi nangu eza ehlulela izinhliziyo zabantu futhi ebatshela imicabango yabo futhi ebona umcabango wabo futhi enza khona impela uNkulunkulu athi yokwenza nabaprofethi bathi yokwenza. Khona-ke bathi, lo muntu ungudeveli. Aha. Yabo bathi babefanele baphendule ebandleni labo babemi lapho bona ngakungale kungabaza ukuthi wayekwenza. Ngakho babefanele benze enye into ethize. Ngakho bavele bathi nje, esikhundleni sokukufundisisa emibhalweni njengoba uJesu asho ukuthi fundani imibhalo, filani imibhalo, yiyo efakaza ngami, wathi esikhundleni sokwenza lokho baphendula ebandleni labo, yena ungubhelizebhule, inkosi yodeveli. Manje noma ubani uyazi ukuthi umbhuli udeveli, yilokho kuphela, ngumoya kadeveli. Kodwa niyabo, babebiza umoya kaNkulunkulu ngomoya kadeveli. Ingaleso sizathu uJesu abatshela ukuthi lokho kwakungukuhlambalaza umoya ongcwele, futhi akufanele neze ukuthethelelwe. Niyabo. Manje futhi ngakho wayenze lezi zibonakaliso, futhi babe wayebasola ngoba babengakukholwanga. Baba befuna ukuba babengena kukholwa kepha nokho amaJuda ayalwa ukuba afunele lo hlobo lwesibonakaliso. Manje iBhayibheli yalisho yini ukuthi amaJuda afuna izibonakaliso? AmaGreki ukuhlakanipha, uPaul wathi futhi sishumayela uKristu obethelwe, niyabo. AmaJuda ayeyofuna izibonakaliso ngoba ayeyalwe ukuba enze njalo. Ingaleso sizathu babekwenza ukuze bangamgeji uMesiya wabo, niyabo, ngoba wayezo yisibonakaliso ebandleni kubantu. Futhi wayenze khona impela ayefanele akwenze, futhi nokho abamkholwanga ngenxa yesiko labo. Ngakho uJesu wayebasola ngokungakholwa kwabo. Babefanele bakukholwe kodwa abazange. Futhi sithela ukuthi kuzo zonke izizukulwane, ndawo zonke, kuzo zonke izizukulwane, lapho uNkulunkulu ebonakala khona, kufika isibonakaliso esingaphezu kwemvelo. Ayikaze ibe khona imvuselelo. Thatha uLuther, uWesley noma kungahle kube ngubani ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu nezibonakaliso ezinkulu nezimanga ziphelekezela yonke imvuselelo. Ngokuba uNkulunkulu ungaphezu kwemvelo, futhi lapho kungaphezu kwemvelo kukhona ukungaphezu kwemvelo kuzokwenziwa. Futhi isizathu kungaphezu kwemvelo ngoba umoya ongaphezu kwemvelo ubamba abantu futhi wenze izinto ezingaphezu kwemvelo. Niyabo? uNkulunkulu ngumdali. Futhi uma esenhlizweni yethu ngani, umoya uyohlala njalo uthi amen ezwini lakhe. Manje eTestamenteni elidala babe nezindlela ezimbili zokwazi ukuthi ngabe umuntu wayeqinisile yini. Kuqala babe nomthetho, nanso imiyalo eyishumi, kodwa uma umprofethi eprofethile bese kuthi-ke umphuphi waphupha iphupho, babe nenye indlela yokuthola. Awunandaba ukuthi kuzwakala kahle kanjani, nebo babe nendlela yokungaphezu kwemvelo. UNkulunkulu njalo wayeziqinisekisa yena uqobo. Ningakukhohlwa lokhu, yabo, uNkulunkulu uziqinisekisa ngokungaphezu kwemvelo yonke iminyaka. Khona-ke nakhu kufika indoda eyayingumprofethi futhi yaprofetha, futhi kuzwakala kuyikho ngempela nje ngesayense yayo yezenkolo, kuzwakala kuyikho ngempela ukuthi kwakuphelele. Kodwa niyabo, ngalolu suku babekade beneminyaka engamakhulu amane bengenamprofethi. Ngakho bathi babe nesikhejane sesayense yezenkolo eyenziwe ngumuntu. Angikusho lokhu ngokudelela, kodwa bazalwane, ilokho esingene kukho. Futhi niyabo, umqondo nje owenziwe ngumuntu ukuthi ibandla belifanele libe yini, ukuthi uKristu befanele abe yini. Kungesikho kwehluka manje uma ngisho lokho kuba nje ngehluke. Kodwa-ke uNkulunkulu iba nomusa ephefumuleni wami. Bengifanele ngibe sezansi lapha e-altare, kodwa ngifanele ngikhulume iqiniso, niyabo. Manje bhekani nabazalwane abakhonzisayo, bayakwazi lokhu ukuthi uma umprofethi eprofethile noma umphuphe phuphe iphupho, kunendaba ukuthi lizwakala kahle kanjani. Bamyisa kuqala lokho okubizwa ngokuthi iUrimi neThumimi. Manje leso kwakuyisivikelo sesifuba u-Aroni ayesigqoka, amatshe ayishumi nambili ezizwe eziyishumi nambili ayelenga ezigxotsheni esakhiweni. Babethathele oprofethayo noma lo mphuphi ezansi lapho, futhi wayeprofethile noma washo iphupho lakhe ngaphambi kwe-Urimi neThumimi. Futhi uma izinkanyiso ezingaphezu kwemvelo ziqala kubaneka, uNkulunkulu ehamba ngakulamatshe ayishumi nambili wenza isibumbata sezinkanyiso njengothingo lwenkosazana. Lowo kwakunguNkulunkulu ethi kuyiqiniso. Kodwa uma ungakwenzanga, khona-ke abakukholwanga. Kunendaba ukuthi kuzwakala kahle kanjani, kwakuyiphutha. Manje ngenkathi lobo bupresti sebuqediwe, ubupresti buka-Aroni, khona-ke leyo Urimi neThumimi yasuswa. Kodwa kulobu bupresti, ubupresti bukaMelikizedeki, sinayo futhi Urimi neThumimi. Kunendaba ukuthi umfundisi angakutshela kahle kanjani ukuthi izinsuku zezimangaliso sebedlule, ukuthi ayikho into okuthiwa ukukhuluma ngezilimi ngalolu suku, ayikho into okuthiwa ngubhaphathizo kamoya ongcwele. Lokho ngeke kubaneke kuUrimi neThumimi kaNkulunkulu, futhi iUrimi neThumimi yalolu suku yiBhayibheli. Uma iBhayibheli lithi kunjalo, ungasho kanjani ukuthi nje ngokungokwabapostoli na uPetro wathi ngosuku lwePentekoste, phendukani, yilawo nalawo nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nakulaba bakude bonke. INkosi uNkulunkulu wethu iyakubabiza. Ngingalikhombisa ngokucacile lapho uNkulunkulu anikeza khona ibandla amandla okuphulukisa abagulayo. Manje omunye akangikhombise lapho khona athi manje ngizokuhoxisa, ngikhombise lokho ukuthi kukuphi, akukho lapho. Ngokuthi amandla asebandleni kodwa ibandla selikukhohliwe, abakwenzi, abakufaki ekusebenzeni. Ngakho niyabona kuba futhi isayense yezenkolo, isayense yezenkolo eyenziwe ngumuntu, futhi lapho ngokwenza akuqathaniseki nebhayibheli likaNkulunkulu. Ibhayibheli likaNkulunkulu lisalokhu lifana. UJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade. Imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza. Bhekani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe.
Niyabo.
Wo, kungukuthi okholwa yimi noma efa waphila, nophila futhi akholwe yimi akasoze afa. Uyakholwa yilokhu na? Wathi umada wathi, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu eyafika izweni. Wathi nimi ngibele kuphi na? Kuhlale kukhona ukuthile kwakufanele kwenzeke lapho ukukholwa kwangempela kukushulwa nezwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke bazalwane, izwi likaNkulunkulu liqinisile ngaso sonke isikhathi, kodwa labo baphristi babelisonge yonke indawo futhi benza amasiko. Singabafarisi sigeza izimbiza ngale ndlela, singabasadusi sigeza ngale ndlela. Oh, hey, kuyini na? Sithatha ukukodwa ukuthi kufanana namhlanje yi-Methodist kuleli viki, i-Baptist kuleli viki, niyazi ukuthini? Kufana nje nokujaja isisodwa isidumbu, usuka kwenye imoshali uya kwenye. Lokho kumayelana neqiniso impela nje. Yebo, bajoyina amabandla. Kungani ungakhohlwa yikho futhi uthole igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila yewodlo ezulwini? Na ilapho kungasoze kwaguqulwa khona, kunjalo kulotshwe ngegama negazi likaJesu Kristu ezulwini. Lapho angeke adingeke ukuthi aliguqule lisuke ebandleni liye ebandleni. Igama lakho linye kuphela ibandla, ibandla lamaKristu linye, futhi yinye kuphela indlela yokungena kulo. Hhayi ukuxolana, hhayi ukufafaza, hhayi uhlobo oluthile lombhaphathizo wamanzi, kodwa ngamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye, futhi sibe ngamalungu omzimba kaKristu. Manje kodwa niyabo, bathathe amasiko abo futhi benze imiyalo kaNkulunkulu ize. UJesu wayezama ukubatshela, ngize ngayo impela nje indlela umprofethi athi ngiyoza ngayo, futhi aniyikuyikholwa. Uthi izwi nje ngemuva lapha bathi, sifuna isibonakaliso esivela kuwe, sifuna isibonakaliso. Wo, sonke sonke isizukulwane uNkulunkulu ube neziphiwo ebandleni lakhe. Manje siyaqaphela, ngaphambi kokuba sifinyelele endikimbeni yethu, wabhekisela emuva kuJona, futhi inqobo yabantu ibihlala njalo icabanga ngoJona njengomuntu owageja intando kaNkulunkulu. Angikholwa ukuthi noma yimuphi umuntu ohamba entandweni kaNkulunkulu angageja intando kaNkulunkulu. Angikholwa ukuthi noma yimuphi umuntu ohamba kumoya angageja intando kaNkulunkulu. Angathi acabanga ukuthi kwenzile, kodwa uNkulunkulu kwenza konke kusebenzelane kube ngokuhle, ukhipha yonke into kahle. Abanye benu befundise bacabangile, oh he, kunga ngize kule ndawo na? Awu, kwenzekeni ngapha na? Ngikushiyeleni lokhu na? Kodwa ngizizwe ngiholeleka kuba ngikwenze. Ngikhulume nomfundisi omncane namhlanje, umfowethu lapha emsamo eshiya ibandla futhi eya kumandiya, lapho nje ezofanele aye lapha nalapho nomaphi lapho engakwazi khona eshiya ibandla elihle. Wathi uzizwe uholeleka ukuba akwenze. Ngathi ndodana, hlala nokuhola kwakho. Lokho ngokuthi kule ndaba noma ufanele ulale ngesisu sakho futhi uphuze amanzi egatsha futhi udle amakhekhe kasodwa, futhi wawufanele ushintshanise inkukhu kathathu ngosuku, uhlale entandweni kaNkulunkulu. Kunjalo kunendaba ukuthi intengo yini, hlala nakho uNkulunkulu wakubiza khona. Manje sithele ukuthi lokho kuyiqiniso. Manje qaphelani enye into khona-ke, sithele ukuthi wabhekisela kuJona wathi, njengoba kwenzeka emihleni kaJona, isizukulwane sibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, bayoba khona esisodwa abanikwa sona, njengoba kwenzeka emihleni yakaNowa. Manje uJona siyazi, sicabanga ukuthi uNkulunkulu wamthumela ngale Nineve, kodwa wangena emgoqeni futhi waye eTharishishi. Sicabanga ukuthi umprofethi wahlubuka, akazange ahlubuke. Bengifunde kuthile kuye lapha esikhathini esingezinto esidlule, futhi kuzwakale kukuhle kakhulu kimi, futhi nansi indlela okuhambe ngayo. UJona wangena esikepeni futhi wehla. nabantu bacabanga ukuthi wayiphumile entandweni kaNkulunkulu kodwa wayesentandweni kaNkulunkulu siyazi ukuthi kwaqubuka isiphepho futhi bambopha izandla zakhe emva kwakhe nezinyawo zakhe futhi bamphonsa ngaphandle emanzini noNkulunkulu wayenomkhomo omkhulu kuba wenyuke noma inhlanzi enkulu futhi yamgwinya futhi noma ubani uyazi ukuthi lapho inhlanzi idla ngokwejwayelekile yehlela emanzini bese ke iphumuza isigwedlo sayo iyantanda izigwedlo ngaphansi kwamanzi phakela inhlanzi yakho encane eyigolide futhi ubhekisise ukuthi kwenzekani igcwalise isisu sayo esincane izokwehla ngqo ibeke izigodlo zayo ezincane phansi futhi iphumule isikhashana niyabo isisu sayo sigcwele ngakho ye yehlela nje ukuyophumula awungenkathi lomkhomo isisu sawo sigcwele umshumayeli ushona phansi ngqo futhi uye kwiphansi uyophumula futhi ngangihlala ngimdabukela uJona niyazi uJona uma kukhona noma ubani one lesizathu sokukhuluma ngezimpawu ngakho abaningi bethu bathi awu ngakhulekelwa kodwa ngizagula lokhu kuhlangene ngani nakho na wacelwa ukuba ukholwe hhayi ukuba uzizwele kodwa ukholwe futhi wena uthi awu ngakhulekelwa ngibe nezandla esibi ebusukwini obubili obedlule akukho mehlungo ngiqagele ngikugejile awu ubugeje ekuqaleni niyabo ukuba ubukukholiwe ekuqaleni bungeke neze kunake lokho niyabo ukhuluma ngezimpawu uJona wayenezimpawu bukani lapha manje wayephansi esiswini somkhomo izandla ziboshwe emva kwakhe izinyawo ziboshelwe emva kwakhe olwandle olunesiphepho cishe amafantome angamashumi amane okujula olwandle esiswini somkhomo njengoba umkhomo onxa zonke kuye wabuka ngapha kwakuyisithu somkhomo ngaleyo ndlela kwakuyisithu somkhomo yonke indawo ayebuka kuye kwakuyisithu somkhomo akukho umuntu lapha omubi kangako kulobo busuku ngiqinisekile wo isithu somkhomo yonke indawo ayebuka kuyo kodwa niyazi ukuthi wathini na wenqaba ukubona wathi kuyize kwamanga kodwa ngiyophinda ngibheke ithempeli lakho elingcwele Nkosi uhi Jona wayazi ukuthi ngenkathi lelo tempeli lilinikelwa ukuthi uSolomoni wakhuleka futhi wathi Nkulunkulu uma abantu bakho bebasekathazweni nomaphi futhi bezobheka kuleli tempeli elingcwele futhi bakhuleke khona ke yizwa usezulwini futhi Jona wayenethemba ukuthi leyo ndoda yayinokukholwa kuNkulunkulu noNkulunkulu wawuza umkhuleko kaSolomoni futhi uNkulunkulu wagcina leyo ndoda iphile izinsuku ezintathu nobusuku esiswini salowo mkhomo futhi wayikhulula endaweni efanele noma ngabe wafaka ithangwele oxygen phakathi lapho angazi ukuthi wenzeni kodwa wamgcina ephila futhi uJona phansi kwalezo zimo kuleso simo bengabheka ethempelini elalenziwe ngumuntu futhi wakhulekelwa ngumuntu besefanele kakhulu kangakanani thina kulobu busuku ngaphansi kwalezi zimo buka kude netempeli kodwa esihlalweni sobukhosi lapho uNkulunkulu ehlezi khona lapho noJesu ngakwase kunene sakhe nezingubo zakhe uqobo ezinegazi enza ukuncusele kuvuma kwethu ehlezi njengomphristi omkhulu phezu kwesihlalo sobukhosi izimpawu zisho lutho kithi nake uNkulunkulu washo njalo futhi yilokho kuphela uJesu uhlezi lapho kulobu busuku kwenza kuvuma kwakho kube kuhle phambi kukaNkulunkulu ungumphristi omkhulu kuba enze ukuncusela phezu kokuvuma kwethu ufanele ukukholwa futhi ukuvume ukuthi kunjalo futhi khona ke uJesu angahamba ayokusebenzela kukho oh yebo uNkulunkulu wamgcina ephila izinsuku ezintathu nobusuku futhi siyamtshela ke satshelwa ukuthi bonke ababeseNineve babefulathela uNkulunkulu futhi bahamba bayokhonza izilwane okuwuPawulu baheteni futhi babeka kakhulu macala wonke eNineve kwakusogwini lolwandle ngakho umsebenzi wawungukudoba uNkulunkulu wolwandle wayengumkhomo wawuyisilwane esikhulu kunazo zonke olwandlekazi nalowo kwakunguNkulunkulu wolwandlekazi ngolunye usuku cishe emini yasekuseni ngenkathi bonke babephandle lapho bedoba izinkulunkwane zabo zitoba khona manjalo ngonyuka uNkulunkulu womkhomo omkhulu wagijimela phezulu ogwini futhi wakhipha ulimi lwakhe nomprofethi waphuma ngqo emlonyeni wakhe impela baphenduka impela uNkulunkulu wolwandle wakhulula umprofethi khona ngqo uNkulunkulu uyazi ukuthi zenziwa kanjani izinto ngakho wayedingeke amfake ke sisulu somkhomo aniboni na ngakho uJona akazange amphathe kabi uNkulunkulu akazange yageje wamnaka uNkulunkulu uNkulunkulu wakwenza lokho ukukhombisa ukuthi wayenguNkulunkulu wamdedela waphuma emlonyeni womkhomo ngo ogwini nalowo kwakunguNkulunkulu ekhululo mprofeti impela babeyomuzwa sengiyambona idebula emgwaqeni nalelo khanda elinempandla licobezela ethi phendukani kungenjalo ezinsukwini ezingamashumi amanelo muzwa uzobhutshiswa ngani bafaka indwangu yamasaka ezelwaneni zabo baphenduka yebo mnumzane oh uJesu wabhekisa lemuva wayesethi ububi ne ngizolalelani lokhu wathi isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso sifuna isibonakaliso wonke umuntu ufanele abe nesibonakaliso lona une isizukulwane esibi nesiphingayo ngizonitshela into eyodwa uma nizolalelisisa nizotshela ukuthi wayekhuluma ngalesi sizukulwane esibi esibi nesiphingayo njengesodoma ngangise Los Angeles emavikini ambalwa edlule emvuselelweni enkulu lapho ne-Assemblies of God ehole elikhulu likamasipala i-Long Beach ngacosha iphepha futhi ubungingili bande ngamaphesenti angamashumi amane madoda ngokusetshenziswa kwemvelo kokuphila kuphendukezelwe bukani izizwe ziyabuthuka isono sengamela benzani benzeni zonke izikhathi ebandleni likaNkulunkulu na babahleka futhi bababiza ngabagingqiki abangcwele nezinhlanya zePentecostal banakho kuza kubo izizwe ezinakho kuza zonke lezi zizwe zifanele zidede ngokuba kuzombuzo haleluya uzongibiza ngomgingqiki ongcwele empeleni ngakho ke ungahle nawe kwejwayele khona manje yebo ngiyakholelwa kukho kuzombuso nenkosi ohe siyaqaphela uJesu wathi isizukulwane esibi nesiphingayo siyofuna isibonakaliso futhi bazosithola bazothola isibonakaliso leso esibi nesiphingayo isizu ngokuba njengalokhu uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku ifanele ukuba njalo indodana yomuntu sobolunini esibonakalisa lesi esibi isizukulwane esiphingayo esingasithola na isibonakaliso sokuvuka amen ilokho esikutholayo manje uKristu ephila phakathi kwethu isibonakaliso sokuvuka amen uKristu waseqalile enza izinto ezifanayo imisebenzi efanayo nabantu bakhe ephila phakathi kwabantu abasazokufa enza izibonakaliso zikaNkulunkulu ophilayo phakathi kwabo lezo zizukulwane esibi nesiphingayo esiphila kuso sinezibonakaliso sikaJona ukuvuka amandla okuvuka angaphakamisa isono empilweni yesono angathatha abesifazane abayizoni abangakholwa abangamesaba uNkulunkulu abakhwelwe amadimoni enze amakholwa kubo athatha amadoda aphansi futhi athobile ezimilweni enze abanumzana abahloniphekile ngawo njengoba kwakunjalo ngalolo suku isizukulwane esibi nesiphingayo siyokwemukela isibonakaliso futhi kuyoba yisibonakaliso sokuvuka kumbulani emlayezweni wayizolo ebusuku noma izolo ntambama ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina esibonakalisweni senzalo ka-Abrahama ithole isibonakaliso sokugcina esifanayo ngizocela noma yimuphi owesilisa noma owesifazane ukuba angitshele isibonakaliso esisodwa esetshenjiswa ebhebhelini ngaphandle kwalesi sibonakaliso sokugcina akhombise ukuthi sasikuphi ukuthi u-Abrahama waletha kanjani ngokulungisiswa unyaka kaLuther ukungcweliswa unyaka kaWesley umoya ongcwele unyaka wePentecostal uqinisa ubeka iziphiwo ibandla lakhe waseke ibonakala nomhlane wakhe ufulathele futhi wehlulele imicabango kaSara ngemuva nasemva kwakhe kanjalo lento elandelayo ngokungumlilo kwabangakholwayo nokuguqulwa esinye isimo komzimba ka-Abrahama nabo ubemukele indodana ethenjisiwe hlulani imibhalo futhi ningikhombise sizasikatilisa kuphela bandla size kupheleni komgwaqo bahleki abahleka usulu abangamesaba uNkulunkulu ngiyaxolisa angifuni ukunithethisa kodwa abahleki abahleka usulu izibonakaliso zesikhathi sokuphela esiphila kuzo manje izinhliziyo eziphendukezelwe izingqondo eziphendukezelwe eziphambene noNkulunkulu abanamawala abakhukhumela abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abangena kujuliswa abahlebayo abangazithibi nabazonda abalungileyo wena uthi lokho ngamakhomanisi lawo ngamaKristu avume izono iBhayibheli lathi lona impela ivesi lilandelayo benesimo sokube sabo uNkulunkulu kepha bewaphika amandla kaNkulunkulu yabo labo ke wobagwema lokho kungokombhalo wakungenisa kuleso sibonakaliso bese kuthi ke okulandelayo siyathola wabhekisela ke esikhathini sikaSolomon sonke isizukulwane uNkulunkulu ube neziphiwo kusukela phansi eminyakeni manje qaphelane ezinsukwini zikaSolomon nonke nina abafundi beBhayibheli niyazi lowo kwakungunyaka wegolide kuIsrayeli uNkulunkulu wabathumelela isipho basikholwa izinsuku zikaSolomon kwakungekho mpi bonke babesaba ngoba abantu babenhliziyo yonye kuzwana kunye uNkulunkulu wanika uSolomon isiphiwo sokubona kufihlakele futhi kwakunamandla kakhulu kwaze kwathi wonke umuntu kwaIsrayeli bonke bakukholwa bakha itempeli kwakungekho zimpi nezizwe zabathumela ngezipho nezinto ngizosho lokhu ngoba bakholwa nokuthandwa kwabo ngabantu kwalulekela emhlabeni wonke nesizwe esinamandla kunazo zonke esasikhona emhlabeni ngizosho kulobu busuku ukuthi Canada, United States, amathemba ethu alakhelwe ndawo lapho ebesingangene khona esikhoselweni sebhomu ukucashela ibhomu le-atom ungake umbe kanjani ungafinyeleli kukhona ngani lokho esaziyo ngakho kuyoqhumisa imbobo emhlabeni yamafidi ayikhulu namashumi amahlanu ukujula amamayela ayikhulu isikwele ilokho esaziyo ngakho kuthiwani ngalokho esingazi ngakho na ngani uma umba amafidi ayizinkulungwane ezinhlanu ubuyo awukusabala kuyongena obindizeni kodwa uma uhambe amafidi angamakhulu ayishumi nahlanu ngani ukuxukuzeka kwalokho bekungiyaphula wonke amathambo emzimbeni wakho ayikho indlela yokumba kakukho ihora selifikile kodwa sinawo umpheme webhomu awenziwanga ngensimbi wenziwe ngezimpaphe ngaphansi kwamaphiko akhe sizohlala lapho ibhomu liwa siyoba senkazimulweni kodwa niyaqaphela leli hora selifikile kithi manje ukuba ke bonke abaseCanada bonke abaseUnited States sonke lapha ndawonye siyokholelwa esiphiweni uNkulunkulu asiphesona umoya ongcwele na ngani bungeke udideke ukuba ukhathezeke ngeRussia ngani izizwe beziyo sesaba uNkulunkulu ubeyobeka ukwesaba phezu kwabo wakwenza ngekathi engena ePalestine niyakhumbula ukuthi uRahabi isifebe wazitshelani izihloli na ukwesaba asisenakuphila ukusele kithi ngoba sizwile ukuthi uNkulunkulu wanenzelani uNkulunkulu angenza into efanayo kodwa sizama kwenzani na senze ukuzuza ngempumelelo kwethu kungani ungathathi indlela kaNkulunkulu yokukwenza na bekuyokwenzeka neCanada kulobo busuku kuba wonke wesilisa nosifazane obezisho ukuthi bangamaKristu bebeyohlangana ndawonye futhi bakhuleke futhi bemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele na izizwe beziyo yesaba kakhulu iCanada kuphela idlanzane lincenyenyana labantu lapha nokubuso kukhulukazi njengoba ninjalo kodwa ubuyoba nezizwe eziguqe ngamadelo azo impela ubuyokwenza ngoba nje asikwemukeli yilokho kuphela ngezinsuku zikaSolomon bonke bayemukela wawungathini nje wonke umuntu eza ePalestine ethi oh sewake waya esontweni kwamanje na oh hawu kusabala ngikhonza omunye akunandaba ukuthi ukhonzani wo ngizwile ngokwakho woza ngapha wozani ngapha futhi nibone isipho esikhulu uNkulunkulu asinika sona wo sine uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu wethu sipha isipho esikhulu ngani kuphezulu komunye wabafowethu simenze inkosi futhi nifanele nize nibone lesi siphiwo wo siphelele singukubona ukufihlakele nabantu bayafika futhi basibone ngani ngalezo zinsuku babengenayo i-television yayibonge inkosi futhi kanjalo noma izinto njengoba sinazo namhlanje futhi indlela kuphela abayaziyo ngokuletha izindaba ngomlomo nomlomo nangodwendwe lapho benqamula izweni futhi yonke indawo abantu beza bedabula entengisweni yabo nokuhweba kanjalo njalo babeyohamba bathi nifanele nenyukele kwaIsrayeli wo nifanele nibone ukuthi uNkulunkulu wabo wenzeni ubeke umoya wakhe phezu komuntu nalowo muntu unokuhlakanipha ukubona kufihlakeleyo kunamandla kakhulu ngakokuthi akukho lutho olungama phambi kwakhe kwakuyinto enkulu kangaka pho oh abantu babeyomangala zonke izizwe zesaba bathumela izinkulungwane zezimvu nezinkabi yonke into ukwenza ukuthula nabo azifuni labo bantu basethukuthelele ngoba niyazi kulotshiwe kungcono ukuba itshele kusila lilengiswe entanyeni yakho niyazi futhi ugwelize ngakho kugcineni izwi lehlela le eshiba lokho kungaphesheya kogwadulo iSahara ezansi eningizimu indlovukazi yaseningizimu uJesu wabhekisela kukho wayesethi-ke ngenkathi le ndlovukazi encane wonke umuntu edlula futhi wedlula lezi udwende lwamakameli olukhulu nezinto bonke bayothi awu zihamba kanjani izinto kulesi sizwe na wonke umuntu awu ekahle kodwa benifanele niye kwa-israyeli wo kuyinto enhle kakhulu kunazo zonke owake wayibona unkulunkulu wabo ubeke umoya wakhe phezu komunye wabazalwane nalabo bantu banhliziyonye ye nakho lapho okhona wonke umisrayeli ukholelwa kuye o ukuba nje besingazifaka ekuvumelaneni kunye sibeke izinhliziyo zethu hhayi ngoba si-methodist baptist presbyterian kodwa sibeke izinhliziyo zethu phezu kwesiphiwo umoya ongcwele kanti ziyonye ama-methodist ayakukholwa ama-baptist ayakukholwa ama-pentecostali ayakukholwa ama-presbyterian ayakukholwa ikatolika liyakukholwa o he bekungeke yini kube yini o lokho kuyoba sesikhathini seminyaka eyinkulungwane impela ukuzwana kunye wonke umuntu uyakukholwa ufanele nje ubabone hohe ukuthi unkulunkulu wabo ubuthulule kanjani ukuhlakanipha kwakhe phezu kwalowo muntu awukazi ubone noma yini njengakho akukho lutho olungama phambi kwakhe futhi ungumuntu nje kodwa ngumoya kankulunkulu phezu kwakhe awu ini kufika kanjani ukukholwa na ngokuzwa indlovukazi encane ithi ngabe kunjalo na yebo ukukholwa kwase kuthi-ke udwendwe olulandelayo luyedlula ube uthi awume kancane uke waba kwa-israyeli na yebo ngabe kunjalo na o yiqiniso ngempela awukaze ubone okunjalo empilweni yakho ngama emhlanganweni lapho ngolunye usuku futhi ngabona lowo muntu ehlukanisa ngokukamoya bantu kwaze kwathi ngokufanele nje kube yinto ethize engaphezu kwemvelo babuzisiwe abalamba bomele kulunga niyabo kukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi likankulunkulu manje uqala ukoma ukuba ahambe azibonele manje akhumbulani wayenokuningi ukuba abhekane nakho into yokuqala wayengumhedeni manje wayezofanele ehlele ebandleni lakhe futhi athole imvume yokuhamba asithathe ake sihambe naye isikhashana wena uthini na uyehla uthi fati hloniphekile ongcwele ngizwile ukuthi kunamandla amakhulu angaphezu kwemvelo phezulu kwa-israyeli banemvuselelo futhi bangitshela ukuthi unkulunkulu wabo ubeke umoya wakhe phezu komuntu futhi wenza imisebenzi umuntu angeke ayenze kufanele kube ngunkulunkulu wabo okwenzayo sengiyamuzwa ethi ha-a-a umbhishobhi niyazi indodakazi yami uyaqonda ukuthi ugogo wakho ubengowaleli bandla na ukhokho wakho wayengowaleli bandla ukhokho wakhe wayengowaleli bandla uyilungu lapha futhi ungumuntu onesithunzi uyindlovukazi ungalokothi uzihlanganise naleso sigejane songigingqiko ongcwele niyazi bantu lokho ngiyaxolisa leso sigejane phezulu lapho ngoba bangabancane nje wo kodwa mnumzane bangitshela lokho bona yena umoya kankulunkulu wabo phezu komuntu yabo nokuthi wenze imisebenzi njengoba kwenza unkulunkulu njengonkulunkulu wabo awu lalela ndlovukazi yami ethandekayo ngingubabambishobhi wakho futhi uma yayikhona into enjengaleyo ibiyokwenzeka ebandleni lethu niyazi ukuthi leyo mimo yayife iyaqhubeka nje iphila nje niyabo bekungenzeka kithi uma ibikhona into enjalo kodwa njengoba engekho ehlelweni lethu ngali kusobala akukho lutho kukho amadlingozi nje cishe ukungokofunda ingqondo wo sizwile ngezinto ezinjengalokho kodwa ngamahemhemu ningakunaki lokho akumenelisanga wathi kodwa mnumzane buka bangitshela ukuthi ngunkulunkulu ophilayo Chanda buka unkulunkulu esinabo lapha yebo kunjalo zonke izincwadi nonkulunkulu kodwa angikaze ngibone lutho olunyakaza kubo ugogo akabonanga lutho olunyakazayo kubo nogogo wakhe akabonanga lutho olunyakazayo kubo abalutho kodwa isikejane samazwi abalutho kodwa isikejane sezithixo kodwa bangitshela ukuthi lewo ngunkulunkulu ophilayo ophila ezidalweni eziphilayo amen ngifuna ukubona into ethize yangempela busise inhliziyo yakhe encane ngifuna ukubona into ethize enokuphila kuyo hhayi isithixo esifile hhayi isayensi yezenkolo egcina umthetho ngegama efile ngiyakholelwa kunkulunkulu baba usomandla emdala wamazulu nomhlaba ngiyakholelwa ebandleni elingcwele liroma katolika futhi ukusho ukuthi leso yisivumo kholo sabaphostoli na ngikhombisa ukuthi isivumo kholo sabaphostoli emuva ebhayibhelini akukho nezwi lakho ebhayibhelini kunjalo kungukucabanga kwengqondo okwenziwe ngumuntu akukho anginjalo ngiqondile ukuba nonya manje ngifuna nje kwenetshela ngempela kuyiqiniso kodwa ngaphambi kokuba wenze ibhodi linamathele ufanele uyibethele phakathi futhi ufake isiphikile futhi sifanele sikubambe lokhu niyabo noma bani owezwe into enjengezivumo kholo zabapostoli ebhayibhelini qhabo kungumpedo zonke lezo zivumo kholo azikufikisi ndawo ukushilo iminyaka futhi uzalokhu uzulazule esonweni futhi udukuze ebumnyameni kunesimo sokumesaba uNkulunkulu futhi lapho umoya ongcwele wenza into ethize ukubiza ngotevele uzibeka ngophawu kude noNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kunjalo lalelani mfowethu nodadewethu ningabi kanjalo vukani sisesikhathini sokuphela Oh, wathi manje sithandwa uma bekukhona noma yiziphi izimangaliso ukuba zenziwe ibandla lethu lethu belizoba nakho lapha lokho akwenelisanga manje ekhumbula uyindlovukazi ngowakwa kwaRebecca noma omunye umphakathi uyilungu lekiwanisi noma uyabo ungeke wazihlanganise nefocufucu ephansi kanjalo njengaleso sigejane phezulu lapho uyabo Ubunakho lokho kuphoswe ebusweni bakho ilungulani na ngingaqoka kuba ilunga lomzimba kaNkulunkulu wami kunokuba ngibe nazo zonke izinhlangano zenu zemiphakathi kuphose emgqonyeni kaDodi kunjalo mela uKristu kuKristu idwala liqinile ngimi wonke omunye umhlabathi uyisihlabathi ezibishayo noma yini phambene nalelozi makuthi onke amazwi omuntu abe ngamanga kwasho uNkulunkulu futhi awami abe iqiniso kunjalo impela makuthi onke amazwi omuntu abe amanga Awu inhliziyo yakhe encane isalambile uyazi uma ulambile uNkulunkulu uzokwenzela indlela aha abanye babo bathi ungaweleli kulokho lowo yiPentecostal kwenza mehluko moni na uNkulunkulu ukhuluma enhlizweni yakho hamba noma kanjani awudingi ukubuza umbishopi ukuthi ungahamba noma cha uNkulunkulu ekhuluma kuwe ubani ozokwehlulela umbishopi noma uNkulunkulu niyabo manje into yokuqala niyazi wathi awu ngizohamba noma kanjani awu sizelisuse igama lakhe encwadini
I'm going.
Oh, velulisuze nje kunjalo. Ngiyahamba ngoba into ethize ngaphakathi kimi yalamba. Wo lapho uthi walubiza uthi umsindo wezimpophoma zakho. Ngiyahamba noma kanjani? Awu ingabuzo lethe ihlazo phezulu kwenkolo kamama wakho na? Ukuka mama noma akusikho ukuka mama kukhona ukuthize enhlizweni yami okungitshela ukuba ngihambe ngizitholele mina uqobo ngizukumaqekelele lapha futhi ngikugxeke kanye nawe ngizozitholela mina uqobo uNkulunkulu abusise enhliziyo yakhe encane yileyo ndlela ngizothenga yonke imibhalo eqoqayo amaHebheru yawo wonke umprofethi wake wakhuluma ngizohamba ngibone ukuthi uNkulunkulu wabo ubenjani futhi uma uNkulunkulu wabo engowangempela futhi ezibeka yena uqobo lokho ayeyikho kulabo baprofethi ezukwalowo muntu ngiyothi unguNkulunkulu amen ileyo ndlela yokwenza hlolana umbhalo nibone ukuthi iqinisile noma cha amen angizi ameneli mina uqobo kodwa amen kusho ukuthi makube njalo ngiyakukholwa ngaye yonke inhliziyo yami lapha manje wayenenqaba ayezobhekana nayo sengiyambona eqoqa amakamela akhe mancane ndawonye nesigejane sezincikukazi ezincane ndawonye isigejane sabathenwa bakhe futhi manje wathi uyazi kuthini nginyukele lapho futhi ngizothola futhi uma kuyiqiniso ngizokwesekela ngakho walayisha amakameli akhe igolide namakhe nesiliva izinto ezicebile manje uthi uma nginyukele lapho futhi uma kunjalo ngizokukwesekela uma kungenjalo ngingabuyisa imali yami Lokho kungaba into enhle kubantu bePentecostal ukuba bafunde besekela izinhlelo kuyithele kulena lapha emsakazweni oyoma azungeze yahleke futhi akubize ngomgingqi kongcwele kamuva kunjalo sekela umelusi wakho sekela ibandla lakho sekela imbangela emele into efanele kunjalo Wathi uma kungalungile ngizobuyisa imali yami uma kulungile ngikweleta ukuthile kukho ileyo ndlela esifanele sizizwe ngayo uma lona kuba nguNkulunkulu kungesiyo imali yethu kuphela imali yethu incane kodwa simkweleta izinhliziyo zethu isikhathi sethu amathalenti ethu nakho konke sinakho sikukweleta uNkulunkulu uma kulungile singene kukho nakho konke sinakho uma kungalungile hamba uthole okulungile bese ungena kukho uJesu wathi uma ngikhipha amademoni ningakwenza ngendlela engcono wozani nikwenze ungakwenza kangcono khona ke woza ukwenze ngendlela engcono Wathi kepha uma ngikhipha amademoni ngomunwe kaNkulunkulu yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu ususondele kini niyabo manje wathi uma unendlela engcono kunoma usho umbhalo ake sikubone kuveza niyabo kunjalo ngakusho lokho ecollege likhulu kobunye bosuku ngikathi umphathi ecollege nabo bonke wayehlezi lapho wayengazi manje njengaleyo ndoda ihlezi lapho icabanga lokho ibengazi ukuthi bengikubamba khona emsamo impela yahlala emuva lapho ethi oh impela une impela uyisazi sokusebenza kwengqondo impela u ngathi khona ke uma ngisazi sokusebenza kwengqondo umphathi wekolishi ngikucela ukuba uze lapha emsamo futhi uqhubele inkonzo ngine PhD futhi angazi lutho ngesayensi ephathelene nengqondo mona indlela engcono yokukwenza khona ke woza lapha umphathi wekolishi ngathi kukhona udokotela wesayensi ephathelene nengqondo wenyukela lapha futhi akwenze uzani ningodokotela besayensi ephathelene nengqondo Kodwa uma ungeke ukwenze khona ke yima uthule ngakho kulungile kunjalo angeke ukwenze awukwazi ukukuveza thula do ngiyekene uNkulunkulu kulungile ngakho kwakuyisigejane esithule sinamandla ngakho zithele indlovukazi encane yalungiselela yonke into ukuba ihambe futhi yalayisha amakameli ayo manje khumbulani yayinokuningi kokufanele ibhekane nakho khumbulani ngalezo zinsuku amadodana kaIshmayeli yayisogwatule futhi ayengabaphangi inyamazane elule kangaka yaleso sigejane sabagibeli bokuxhaxha lwezinqola ukuba bagibele bangene ngo kuleso sigejane sonogadi abancane futhi babanqume phansi ngomzuzu nalabo besifazane abancane abambalwa lapho futhi wabaseka baba yizicocu ekunqamuleni kulolo gwadule eSahara futhi manje ke babeyokwenze njani na bathathe wonke lowo mcebo ubongo wabo Kodwa niyazi uma womele uNkulunkulu uma ulambile akukho kwesaba endleleni yakho niyazi lapho ulambele uNkulunkulu abekho odeveli abayizigidi eziyishumi abangakudedisa kuye uyamkhola uNkulunkulu akukho odeveli ongakubamba awucabangi ngezimo unempokophele yodwa leyo ukuya kuNkulunkulu amene kungakhathaleki ukuthi ubani osho noma yini ngakho Oh kwakungaba lula kubo kodwa niyabo uma ulambile futhi umile uyosuthizwa uNkulunkulu uyoqinisekisa ukuthi uyafika lapho ayezange icabange lutho ngalokho ukuthi lwalulude kangakanani uhambo na linganisa ukuthi kuqhele kangakanani kusuka ePalestine lapho eThempeli lakhiwe khona kwese njalo kuze kuyofika lapho isigodlo sendlovukazi sasikhona eSheba ngaphesheya kokwadule iSahara Futhi ayiwelanga lapho ngemoto eyikhatileke efakwe isishayisa moya yawela ngekameli Kuthathe izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye izinyanga ezintathu emhlane wekameli abanye abantu ngeke beze ngaphesheya komgwaqo ukuzokuzwa izimoto namabhanoyi nakho konke akumangalisi uJesu athi iyakuvuka ngosuku lokwahlulelwa futhi isilahle lesi sizukulwane yavela emikhawulweni yezwe yokuzozwa ukuhlakanipha kukaSolomoni kodwa lapha kukhona umkhulu kunoSolomoni washo Impela futhi omkhulu kunoSolomoni lapha kulobu busuku umoya ongcwele yena impela uNkulunkulu kaSolomoni lapha kukhona umkhulu kunoSolomoni yenzani na emva kokuwela ugwadule yaqala yahamba ebusuku ngenxa yaleyo misebe eqondile yalelo langa iyoshaya isikhumba sisuke ngokuwe futhi nansi iza labo makameli igibele lapho ifunda leyo mipale kuqwayo lokho uJehova ayeyikho amen endleleni yayo udevil wathi kungcono ubuyele emuva ngizimisela ukuthola omfo wethu babusisiwe labo namba beza manje siyabona ukuthi uJehova wenza lokho wabonakala kuba profeti wenza lokhu lena indlela yakhe abaprofeti basho izinto zingakwenzeki nansi indoda enalowo moyo ofanayo wokubona kufihlakeleyo futhi uma lokho kusebenza ngizothola ngizohamba ngibone futhi ngizobona ukuthi kuqinisile yini ekugcineni yafika esangweni manje yayehlukile kwabesifazane baka 1961 nebo lolo hlobo lwabo bayangena bahlala phansi imizuzu embalwa uma esho into eyodwa ephambene nomphristi wethu sizothola sigxishazele siphume lokho kukhombisa ukuthi wakhuliswa kabi kunjalo kunjalo ukukhombisa ukuthi ihlobolunilwe ekhaya ophuma kulo niyabo cha bo ifikele kuzohlala izeneliseke ukuthi ngabe kwakulungile noma kwakungalungile yakuhlola ngemiphalo futhi ikuhlole futhi ibone ukuthi kwakuqinisile yini ifikela ukuzohlala ize yaneliseke iphindaphinda yagxumeka itende layo elincane yase ithukulula amakameli futhi yashutheka imali yayo emuva ngaphansi kwezindawo yayisibeka onogadi anxa zonke ngakusasa kuseni ngiyayibona ilungisa izinwele zayo zonke niyazi futhi ihlanza izandla zayo nobuso bayo futhi igqoke ingubo yayo enhle kunezo zonke futhi iyangala ebandleni ihlala phansi futhi yonke ibhendi kwakhala icilongo nomculo wadlala ngaphambi nje kokuba ibandla liqale futhi emva kwesikhashana kuphuma umelusi uSolomoni uphumele ephulpiti uqala ukukhuluma futhi ngenkathi kukhuphuka umuntu wokuqala yathi manje ngizobona ngazi kahle impela nje ukuthi Jehova uyeni uNkulunkulu wabo ngizobona uma esebenza kanjalo wazi imicabango yenhliziyo wazi izimfihlo zengqondo ngakho sizobona ngiyazi ukuthi leyo ndoda iyindoda ngiyayibona imi lapho igqoke izingubo ingumuntu nje njenganoma yiyiphi enye indoda ngakho ngizobona nje uma lowo nguNkulunkulu kuleyo ndoda ngakho into yokuqala umuntu ofika emsamo kumelusi uSolomoni futhi wabatshela izimfihlo zaziswa khona ke inhliziyo yayo encane iqala ukugxuma into elandelayo ngosuku olulandelayo okuningi kwashiwo ngosuku olulandelayo okuningi kwashiwo usuku nosuku futhi kugcineni ikhadi layo lomkhuleko labizwa futhi ngakho mhlawumbe hayi kanjalo empeleni niyazi kodwa langena emgqeni womkhuleko lathi manje ngizobona ukuthi uthini lapho efika kimi ngakho emva kwesikhashana ikhuphukela emsamo lapho ayekhona sawubona nebhayibheli lasho ukuthi kwakungekho umbuzo enhlizweni yayo ngaphandle kwalokho okwaziswa kuSolomoni amen mfowethu wasebenza kuyonga lo nkathi yenzani naye yaphendukela ebandleni ngindlovukazi yaseningizimu ngizwile ngalesi siphiwo esikhulu uNkulunkulu wenu asinika le ndoda futhi ngiyazi ukuthi indoda nje ngixhawulile ngiyibhekile iyindoda kodwa kukhona umoya phezu kwayo ngokuba ibingangazi kodwa uNkulunkulu ukwambulile kuyo okusenhliziyweni yami futhi yathi uNkulunkulu wayo ngaba nguNkulunkulu wami izinto engizizwile ngaye ziyamangalisa zonke beziyiqiniso futhi zingaphezu kwalokho engakuzwa isizathu kungani na wasebenza kuyo niyabo kwakuyisehlakalo sayo uqobo okungaphezu kwalokhu kukhulu kunoma ngezwa ngakho futhi yathi babusisiwe ngisho abantu abanayo ngaze sonke isikhathi kubone le nto isebenza ukuthi kade lapho babusisiwe abantu hayi soze yakhonza omunye uNkulunkulu kodwa lowo uNkulunkulu ngani na yayilambile futhi yomile inhliziyo yayo yayenelisekile uJesu wathi iyoma ngosuku lokwahlulela futhi isilahle lesi sizukulwane samaJuda nabezizwe ngokuba yavela emikhawulweni yezwe izokuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi bhekani kukhona lapho omkhulu kunoSolomoni wo sesibecishe neminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu yokufundisa lolwazi kusukela ngaleyo nkathi futhi lapha kukhona umkhulu kunoSolomoni umoya ongcwele uJesu Kristu esimweni sikamoya ehlala ebandleni lakhe futhi efezekisa into efanayo ayenza ngenkathi elapha emhlabeni ekhombisa ukuvuka kwakhe esizukulwaneni esiphingayo kwakuyini indaba ngayo na yakushaloni na lalelani bangane sengivala ngale ndlela yayibone into ethize yangempela futhi noma yimuphi umuntu onenhliziyo yeqotho olinganisene ngokwengqondo nothembekile noqotho ofuna kubone into ethize yangempela ilokho izwe elikufunayo namhlanje akusiso isikejane sesayensi yezenkolo hayi yomuntu othize obenga uJesu akazange athi awu uma ngingenzi ukufundisa kukababa wami wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa kodwa uma ngenze imisebenzi kababa wami khona ke kholwani imisebenzi uma ningenako ngikholwa njengomuntu kholwani imisebenzi engiyenzayo kababa wami niyabo ibone into ethize yangempela ibone into ethize hayi sikejane sezivumo kholo zipaliwe kodwa ibone into ethize yangempela yilokho abantu afuna ukukubona namhlanje nje abanenhliziyo ethembekile into ethize engiyangempela singivala ngisho lokho wonke umuntu yakwazi lokho ngisho ukuthi ngingumzingeli ngiyathanda nje ukuzingela umama kamama wami wavele zabelweni zasechiruki ukuphenduka kwami selokhu ngi imali yokuqala engake ngayisebenzela kwakungamasenti angamashumi amabili nanhlanu ngathi engayisicupho sensimbi ngaqala ukucupha kade ngisebhizinisini kusukela lapho ngakho ngiyathanda nje ukuba ngedwa emahlathini ngibone uNkulunkulu emahlathini ngikhuphukele ezintabeni futhi ngihlale lapho nokukhwela esiqongweni sentaba ngibuke kuphuma kwelanga futhi ngime lapho futhi ngidazuluke phambi kukaNkulunkulu lapha esikhathini esethize esedlule phakathi ngale Colorado ngingumqaphi eColorado Colorado ngasebenza eplazini elikhulu lapho ngolunye usuku umfuyi wezinkomo nami sasihambe sayozingela izinyamazana ama elk sase sivele sibafake sabakhipha abafo ngakho sizahamba sayozingela izinyamazana ama elk sahamba sabuyela emuva lapho umafika izolo njengobani babiza ngokuthi umafika muva abangakwazanga kuhamba ngakho saya phezulu le phezulu futhi wawelela kwelinye ibanga ngangingeke ngimbone cishe iviki ngabopha ihashi lami eligitshelwayo kwakukade kuthi akube ngalolo suku kwakukade kuyinkathi yonyaka yomile inyamazana i-elk yayingakehliselwa ezansi nokho futhi ngangiye phezulu le phezulu emgqeni wemithi yamapulangwe kuzofika imvula futhi liyoba yiqeqeba lamakhaza bese-ke kuza igwa futhi khona-ke kuzofika imvula futhi khona-ke ilanga liyokhanya niyazi ukuthi kunjani ekwindla lonyaka ngangihamba ngidabula lapho amehlo ami evaliwe ngithi dumo kuNkulunkulu umkhulu kakhulu baba wo umkhulu kakhulu phezulu lapha ngedwa lapho okungekho petroli noma usikilidi wo uNkulunkulu akumangalise ungahlala phezulu lapha ngiqhubeka nje ngidumisa uNkulunkulu into yokuqala niyazi kufika isiphepho esincane ngaphesheya kwetyaba ngangena emva kwesihlahla kwakukhona ukuqhunyiswa phansi lapho kwase kucishe kube semgqeni wezihlahla ngehlela ngezansi ngehlela emva kwalesi sihlahla ngase ngihlala phansi lapho kancanyana neziphepho zavunguza kanzima impela ngangibhekise ikhanda lami phansi kanje ngithi uNkulunkulu yamangalisa uNkulunkulu wentaba uNkulunkulu wesigodi uNkulunkulu lapho simpofu uNkulunkulu lapho sicebile uNkulunkulu lapho sigula uNkulunkulu lapho sijabula uNkulunkulu lapho ngizingela uNkulunkulu lapho ngikhala uNkulunkulu kuNkulunkulu futhi ngangilapho emva kwesikhashana isiphepho sayeka ngaqalaza ngacabanga awu ayibonge inkosi isiphepho siphelile ngiqagele ngizoqhubeka ngizingela inyamazana i-elk yami manje ngaqala ukuphuma futhi khona banjalo ngabuka ngaphesheya ngasentshonalanga ngaseCanada ngale ndlela ilanga elikhulu lalifike lanqamula kulezi sifundazwe lapha futhi lalipopola ngeso lalo likhulu emifantwini yedwala ngabuka lapha yangacabanga oh yebo Jehova ngabuka emuva ngapha futhi kwakukhona uthingo lenkosazana ngoba izihlahla ezihlala ziluhlaza zazibe iqeqeba lamakhaza niyazi nelanga likhanya ngokubhekene nazo kwabangela uthingo lenkosazana ukuba lubumbeke ngaphesheya kwesigodi futhi ngacabanga nango uphezulu lapha ufanele abukeke njengetshe lejaspi nesadiyu isambulo sokuqala u-alpha no-omega isiqalo nesiphetho lowo wayekhona okhona noyakuza impande yenzalo kadavide inkanyezi yokuza umduzi wesigodi ohe wayelapho-ko othingweni lwenkosazana ngacabanga o uNkulunkulu umkhulu kangaka futhi ngacabanga wo kumangalisa kanjani cishe ngaleso sikhathi ngezwa kukhala inyambazane i-elk endala chris uyazi ukuthi ngiqonda ukuthini ngizwe ukuthi wiwu kanjalo futhi ngacabanga ohe yayilahleke esiphephweni yayikhalela zonke ezinye ngacabanga nakho-ke udwa lwasendle lubiza impisi endala empunga yakhala egqumeni umata wayo wayiphendule ezansi ekugcineni manje-ke mfowethu ngiyakutshela ingxenye yangempela iphuma kimi ngama lapho futhi ngakhala njengengane ngathi o uNkulunkulu kumangalisa kanjani nango wena othingweni lenkosazana nango wena ekubizeni kwenyamazana i-elk nango wena ekubizeni kwempisi wena uNkulunkulu yonke indawo wo kumangalisa kanjani ngathi makabongwe uNkulunkulu futhi ngazongeza futhi ngazongeza ngahamba ngizungeza isihlahla ngimemeza ngephimbo lami lonke ngingahle futhi nginitshele iqiniso ngampongoloza udumo kuNkulunkulu haleluya ngangingenandaba noma bani omemezayo ukuze noma ubani omunye amuzwe ememeza bangumzenzisi kwakungekho muntu emamayeleni angamashumi amane kimi ngangigxuma nje phansi laphezulu ngigijima ngizungeza isihlahla ngimpongoloza haleluya 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 akadukiswe uNkulunkulu ngangimbona uNkulunkulu indawo wayongowangempela he futhi ngagijima ngizungeza ngikuzungeza awu uma omunye engena emahlathini babeyocabanga ukuthi ukhona wayephume esikungweni sezinhlanya enhle lapho ngangihambahamba ngangingenandaba ngangilesikhathi esimnandi ngiphephetha ngikhupha esinye izitimu yebo nganginesikhathi esimnandi ngithi haleluya haleluya futhi ngama ngase ngithi o uNkulunkulu kungani ngike ngehlele kule ntaba na ye mangiphile futhi ngifele phezulu lapha ungimbele phezulu lapha ungiyise ekhaya ngizobeka isibhamu sami lapha makuthi indodana yami ujoseph asithole ngolunye usuku makazingele ngaso nkosi ngikhuphule manje mangihambe o nje nginesikhathi esimnandi nje ngathi kucabanga njalo ngesinye isikhathi ngangiyokhuphuka ngilahlekile emahlathini mangihambe nkosi ngiphume ngithathe njengoba kwenza uElia thumela amahashi ngangi oh nginesikhathi esimangalisayo nje lapho khona manjalo ngama futhi ngikathi ngimile endedlana angazi noma ninazo lapha noma ka yebo please ngikhole ukuthi uyazi icupha lezo zingwejeje ezindala zeshoba oh ingama poyisa ejazi leluhlaza amahlathi into enomsindo kunayo yonke owake wayizwa empilini yakho engenkulu ngokwenele ukwenza noma yini yaxhumela phezulu esiqwini yase ithi tshoke 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 ngase ngithi manje ume kancane mfo omncane ngathi uxhuxunyiswa yini kangaka na awubuthandanga lokho na manje bheka lokho ngase ngizungeze ngizungeza isitatha ngahamba futhi ngathi ubuthanda kanjani lokho na niyabo ngathi uyabuthanda lokho na ngathi uyazi ukuthi ngenzani na ngikhonza umdeli wethu ubufanele wenze into efanayo ungaxabani nami futhi ngaqhubeka ngathi oh ukuba kuphela ubumazi ngendlela engimazi ngayo nguye okunika izigaxa zeshoba uyabo ngiyakutabukela ungangikhathazi lapho ngidumisa thula futhi ngazungeza ngazungeza sihlahla ngahamba futhi ngaleso sikhathi ngaqaphela umfo omncane owayenganginakile amehlo akhe amancane ekhunsuke esihlathini sakhe wayenazo litshekelele phansi esihlahleni kanjalo ngacabanga yini indaba na ngokuqondile ukhozo lukhulukazi lwaluphoqelwe phansi esiphephweni lwenyuka ngacabanga wo yilokho exhuxuma ngakho lolo khozi umoya wawuluphephulele phansi kwalapho futhi ngacabanga awu manje uNkulunkulu kungani ubungephula ukuba ngihambe ngizungeza ngizungeza lesi sihlahla lapha ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wenza yonke into yenzeke kahle ngathi ungenzelani ukuba ungephule ekugijimeni ngizungeza ngizungeza lesi sihlahla lapha ukungivumela ngibone leyo ngwejeje endadlana yeshoba noma lolo khozi na kuthiwani ngokhozi na inqeli dala ngathi yini eliyihlalele lapho empeleni na futhi ngalubuka ngacabanga awu uNkulunkulu ungaba kulolo khozi na ngalubuka ngase ngicabanga yebo ukhona ngoba alwesabi yileyo nto eyodwa lwalungesabi ngathi kulo futhi uNkulunkulu akalifuni igwala uma unamahloni ukufakaza ungayi altare unamahloni ukuthi ngemivimbo yakhe ngiphulukisiwe unamahloni ukuthi yebo ngemukele umoya ongcwele haleluya uNkulunkulu ufuna kubeka ithambo lomgogodla hayi ithambo lesifuba kuwe ufuna ukukwenza umuntu othize akunike ubufakazi njengoba uBuddy Robinson athi nginike ubufakazi njengogodo lokusahwa faka incwaba yolwazi ekupheleni kodonga lomphefumulo wami mangilwe nedevil inqobo nje uma ngisenezinyo bese ke ngimnamathelisa ngenhlaka ngize ngife futhi lokho kwakungubufakazi bakhe umalume Buddy omdala niyazi futhi ngakho wayekuqondile lokho futhi ngakho ke iminyaka engamashumi isishiyagalombili nanhlalo kudala wayegijima amamayela izinkulungwane ezingamashumi ayisithupha ngonyaka ngemoto encane iChevrolet esashumayela ivangeli wabhala incwadi yathengisa amakopi ayisigidi wayengawazi umehluko phakathi kwebizo nesabizwana wathi bengingakwazi ngavele ngabhalela inkosi into kodwa wayeyindoda enkulu kaNkulunkulu manje qaphelani lelo khozi ngacabanga kungani ungesabi na uyazi ukuthini ngingathatha isibhamu sami esikhulu futhi ngikudubule kusobala lalazi ukuthi ngangi lwazisa kakhulu ukwenza lokho lwangibuka ngase ngicabanga awu alungesabi ngoba lolwazi lalubhekisisa lwalulokhuluzwa lawo maphiko niyazi lubone uma lezo zimpaphe lwalungahambi ngendlela esezifanele zihambe ngayo ngacabanga impela ingaleso sizathi olungesabi lunesipho elisiphiwe nguNkulunkulu amaphiko futhi lunethemba kuleso sipho elisiphiwe nguNkulunkulu lwalazi ukuthi lwalungaba kuleyo mithi yamapulangwe ngaphambi kokuba ngifinyelele sesandla sami kuleso sibhamu lwalunokuzethemba uma ukhozi lungaba nokwethemba emaphikweni alo njengesipho elisiphiwe nguNkulunkulu besifanele kakhulu kangakanani ukuba sibe nethemba esiphiweni esesiphiwe nguNkulunkulu sikamoya ongcwele ukusithwala namhlanje ngabhekisisa izimpaphe zalo lapho olunyakaza ngacabanga awumfowethu ngikuthanda kakhulu kuba ngikudubule niyabo ngalubhekisisa emva kwesikhashana ngaqaphela ukuthi lwalungakhathazekile ngami lwalubuka leyo ngwejeje endadlana eshoba ithi chaga 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 laselwenele yikho emva kwesikhashana lwavele nje lenza kubhamba kukhulu kukodwa mhlawumbe lwabhakuzisa amaphiko alo cishe kabili futhi lwahamba lwayothi ngqunga leya kwaleyo mithi yamapulangwe futhi lapho selukwenzile kungaleyo sosikhathi lapho engabona khona lokho uNkulunkulu ayekwenza leyo mfo omkhulu akabange sabhakuza lwalwazi nje ukuthi yahlelwa kanjani amaphiko alo futhi njalo uma umoya ungena lwalugibela phezulu kwawo emva kwesikhashana lwalulokhulu lwenyuka 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 lunganyakazisi uphaphe lwenyuka 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 laze laba yithashaza elincane nje ngangilapho ngimi lapho izandla zami ziphakamele ezulwini ngithi oh udumo kuNkulunkulu ilokho-ke akusikho ukuthi bhakubhaku ngiyiphentekostali namhlanje bhakubhaku ngiyibhaptisti kusasa bhakubhaku ngizoya emhlanganweni ka-Oral Roberts bhakubhaku ngizoya emhlanganweni kamfoti Branham bhakubhaku ngizoya kutommy Hicks kabo kungukwazi ukuthi ahlelwa kanjani amaphiko akho obukholwa emandleni kaNkulunkulu njalo lapho igagasi lenkazimulo lingena gibela kulo ngo washiya leso silwanyana esinomsila oyisiyephu esidala esiboshelwe emhlabeni sihlezi lapho sithi tshweke izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into okuthiwa nguphulukisa ngokukaNkulunkulu ayikho into okuthiwa ngumoya ongcwele lwakhathala ukukulalela ngakho lavele nje lahlela amaphiko alo laselisuka oh hey vele uhlela wakho yilokho-ke bangane vele uhlela amaphiko akho ngokukholwa emahlathini asenyakatho ngangivame ukuzingela nomfana uthi akabe yindiya ingxenye igama lakhe ngu-bad call wayengomunye wabazingeli abakahle kunabo bonke ngake ngazingela nabo awudingeki neze ukuthi ukhathazeke ngobhethe noma phi emahlathini wawungadingeki ukuba ukhathazeke ngaye wayengena myeke kanjalo futhi sasivame ukuthanda ukuzingela ndawonye kodwa wayeyindoda enonyaka kunawo wonke engake ngayibona wayenamehlo anjengewesibankwa futhi wayevame ukungihleka ngokuba ngumshumayeli futhi wayengumfo kahle kodwa nje yena nje wayenonya nje futhi wayevamise ukuthanda ukudibula amazinyane ezinyamazane ukuze nje angenze ngiphatheke kabi manje khumbulani kulungile ukudibula izinyane lenyamazane lokho kulungile kodwa hhayi nje ukuba nonya kulidibula nje uliyeke lilale lapho futhi uhleke ngakho lokho kulungile lokho ngokubulala ngamabomu niyabo futhi ngakho wayevame ukuthi awu mshumayeli ufana nabo bonke abanye abanenhliziyo yenkukhu ubungaba ngumzingelo kahle kuba ubungesuwe owayenenhliziyo yenkukhu kakhulu ngathi bed wathi bengicabanga ukuthi ubungumzingeli ngathi ngingumzingeli kodwa hhayi umbulali niyabo kunomehluko omningi kulokho bhet wathi awu hlakanipha bhili hlakanipha manje bungeke udibule izinyane lenyamazane na ngathi ngidibule amazinyane enyamazane amaningi ngathi unkulunkulu u-abrahama wabulala ithole futhi waliphakela unkulunkulu futhi uyalidla kunjalo ngakho kukho kulimaza ngokubulala izinyane lenyamazane uma umthetho uthi ungaba nalo kulungile kodwa ungakwenzi nje ukuba ube nonya ukuba nje ubukise ngakho wakwenza lokho ukuze nje abukise ngakho ngelinye ilanga ngangiphezulu lapho futhi wathi awu bhili uleyithi kancane ukhuphuka ngalesi sikhathi futhi wayenempempe encane ayeyenzile futhi wathatha leyo mpempe encane futhi wayeyishaya futhi khala njengezinyane lenyamazane encane eyeyingane leyo yingane encane yenyamazane idiye ibiza unina futhi ngacabanga bet ubungeke ukwenze lokho wathi awu qhubeka bhili ngakho-ke sasihlala njalo sithatha ujeke weflask ogcwele ushokoledi oshisayo ngoba uye kufudumeza kuyenzeka uphenduke into ethize ngiyexolisa kuba lethi kodwa ngizovala khona manje wathi saqala ukuphuma nalezo zinyamazana amadiye anomsila omhlophe ohe ukhuluma ngohawudini ngokuba yincweti yokuphunyuka wayeyimfundi amakhwela ubufanele uzibone emva kokuba sizidutshuliwe kanye wo zingasuka njengokuthi uyabona nje ukuthi bezikuphi futhi ngakho khona-ke zazishesha kakhulu futhi zazenze inkathi yokuzingela yayikade isemavikini amabili futhi ngani sahamba konke kusa asibonanga ngisho nomzila cishe ngesikhathi sasemini ngokuvamile sasihlala phansi sidle kudla kwethu kwasemini ngakho kwakucishe kube semini singena ebaleni elincane cishe okuphindwe kathathu noma kane kubungako baleli bandla lapha kanjalo futhi ngakho ubhethe wahlala phansi futhi sasingawubonanga umzila malutho futhi sasivame ukwehlukana cishe emini futhi uhamba ngenye indlela nami ngihamba ngenye futhi sibuyele emuva ngesinye isikhathi ngalobo busuku ekamu lethu lespike lapho amahashi ethu nezinto zazikhona ngakho-ke ngikathi ubhethe hlala phansi wafinyelela emuva kanje esifubeni sakhe ngacabanga ukuthi ubezothola iflaski yakhe niyazi ukuba athole ushokoledi wakhe ngakho ngikathi eqala ukukhipha into ethize futhi kwakuyileyo mpempe encane ngase ngithi bet Bungeke ukukhalisa lokho. Wathi awu mshumayeli hlakanipha wangibuka phezulu ngalawo mehla ayisibankwa uyaze wathathela impempe encane wayeseyishaya futhi yayikhala njengezinyane lenyamazane elincane likhala. Awu okwangimangaza khona ngaphesheya kwaleyo ndawo inyamazane idiye enkulu eyinsi kaze ngumama lowo ngumama wenyamazane idiye wasukuma wayecashile yabo ngaphansi kwehleshana wasukuma lokho akuvamile. Hayi kulelizwe kungahle kungabi njalo kodwa kulelozwe kunjalo kujwayelekile kakhulu ukuba inyamazane yensikazi iphakame kumbe noma iyiphi inyamazane idiye ngaleso sikhathi sosuku cishe ngeleshumi nanginqu. Yaphakama yaqalaza kwakuyini indaba na yayingumama ingane yayisekhathazweni yaqalaza sengiyawabona nje lawo madlebe amakhulukazi lawo mehle amakhulu ansundu eqalaza. Futhi ubhethe omdala wabheka phezulu kimi ngalawo mehle sibankwa ngathi ibhethe ubungeke ukwenze lokho. Ngakho waphinde wayifutha futhi nomama wenyamazane idiye waphuma ngoyehlashaneni wangena endaweni evulekile. Manje wayengembethe lutho wayengumama lokho kwakuyinto ezalwa kuye umama. Ingane yakhe yayisekhathazweni wayeyicinga waqalaza waphumela esikaleni. Ngimbonile asilifaki neze igobolondo endaweni yenhlamvu lapho sizingela ndawo kanjalo. Ngakho wayile 36 wayidonsela emuva futhi ngalula ngempela wayesephosa lelo gobolondo phezulu lapho 180 uhlamvu olusakhowe. Futhi wayengumnembi he ngambone sukuma kanje futhi ebeka lesi siphambano sokuqala kuleyo nhliziyo ethembekile yalowo mama. Ngacabanga hoyi ungakwenza kanjani Bethina? Ungakwenza kanjani na? Ungaba kanjani nonyaka angaka na? Ngomzuzwana leyo nyamazana idiye empofu leyo nhliziyo ethembekile kulowo mama angeke asaba nanhliziyo. Uzeqhumisa ithi ngugu ye niyabo ungakwenza kanjani yena efuna ingane yakhe wena umkhohlisa kanjalo na? Waphumela ngaphandle futhi ngenkathi ibhawuti lehlela kwi-model 17 ngenkathi yehla kanjalo inyamazane idiye yathuka yaqalaza futhi yabona umzingeli ingaxumana qhabu mnumzane yayazi ukuthi yayibhekene nokufa kodwa ingane yayo yayisenkathazweni. Yayilokhu iqhubeka kancane ifuna leyo ngane lawo madlebe amakhulu ephakeme ibuka lelo khala libheke phezulu ibone umzingeli futhi yayazi ukuthi kwakungukufa ngomzuzwana nje. Lokho kwenzanga mehluko kuyo ingane yayo yayisenkathazweni yayingambethe lutho njengoba kwenza inqwaba yamalungu ebandla ngokukhona into ethize yangempela yazalwa ingumama. Yaqalaza ngathi angikwazi ukukubuka ngafulathela ngathi oh Nkulunkulu ungamvumela kwenze ungamvumeli akwenze Nkosi kukhona izinyamazane amadiye kuleli hlathi ungamvumeli abulale loyo ompofu umama oligugu ungamvumeli enze lokho kunezinyane lenyamazane ndawo kungenjalo bengeke enze kanjalo ucabanga ukuthi lilahlekile liyamkhalela ungamvumeli akwenze Nkosi ngalinda umzuzu ngilalele nje noma ngasiphi isikhathi ukuzwa leso siphamu siqhuma futhi ngangazi uma siqhumile impela yayizoba inyamazane idiye efile futhi yayingamile emayadini angamashumi amathathu kusuka kuye khona impela ebaleni. Ngaqhubeka nje ngilindile kodwa isibhamu sizange siqhume ngalinda isibhamu sasilokhu singaqhumi ngacabanga yini indaba na futhi ngaphenduka lowo muzwa wensimbi kulelo ndiya ingxenye wayenza kanje ewunyakazisa kanjalo. Waphenduka izinyembezi zehla ezihlathini zakhe waphosa isibhamu esikhulu phansi wangidumela ngasemi lenzeni ngimi ngakulowo mkhondo oseqhweni wathi namehlo eni evaliwe nikhuleka bangaki phakathi lapha bangathanda ukuba uhlobo lomkristu lolo leyo nyamazane idiye eyayingumama na? Ungathanda kuba nothando lukaKristu kanjalo enhlizweni yakho ukuthi ubungaveza obala uKristu hayi into embethwe kodwa okwangempela ukuzalwa okukwenza umKristu njengokuzalwa okwenza leyo nyamazane idiye ibe ngumama na? Uma ungathanda kuba nalolo hlobo lwesipiliyoni ungaziphakamisa isandla sakho na. UNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu anibusise ndawo zonke impela. Baba wethu yasezulwini lendatshana elula futhi nokho abantu bayazi ukuthi baya kudinga Nkosi. They need to be a
Christian. They want to
be. Badinga ukuba ngumKristu, bafuna ukuba nguye. Sonke sifuna ukuba nento yangempela esingayisho ezweni ukuthi wena nguKristu, indodana kaNkulunkulu. Sibe khona Nkosi kulobu busuku, kwangathi leso sehlakalo singafika kithi sonke. Kulesi sakhiwo esincane mhlawumbe sabantu abayikhulu namashumi amahlanu abangaphezu kwengxenye yabo baphakamise isandla sabo ukuthi bebefuna lolo hlobo lwesehlakalo. Nkosi kukhombisa ukuthi bantulala lolo hlobo lwesehlakalo kwangathi uKristu kulobu busuku ebungcweleni bakhe bokwethembeka akhombise lezi zijamele ukuthi uyazithanda. Futhi angazinika leso sehlakalo sokuba ngumKristu wangempela ozelweyo, hayi into embethwe kodwa isehlakalo sangempela. Siphe khona Baba ngegama likaJesu, indodana kaNkulunkulu, ngiyakucela. Sizakhothamisa amakhanda ethu ngokuqhubekayo. Ngabe ukhona omunye lapha kulobu busuku noma bangaki njalo ongathanda ukwemukela uJesu njengomsindisi wakho, futhi uthi futhi Branham, njengendlovukazi yaseNingizimu ngifuna uKristu njengomama wenyamazane etiye, ngifuna ukuba ngumKristu wangempela. Angikaze ngibe ngumKristu, angikaze ngimthathe njengomsindisi wami, kodwa kulobu busuku ngifuna ukukwenza. Ungasukuma nje ume ngezinyawo zakho umzuzu na, uthi ngifuna ukukhunjulwa emkhulekweni. UJesu wathi, oyongivuma phambi kwabantu yena ngiyakumvuma phambi kukaBaba wami nezingelosi ezingcwele. Ubungama nje ngalesi sikhathi na, uthi angikaze ngimele ngaphambilini. Nkulunkulu akubusise, Nkulunkulu akubusise. Lokho kuhle, yimani abanye benu manje. Nkulunkulu akubusise. Omunye umuntu na, yima ngezinyawo zakho nje. Nkulunkulu akubusise, Nkulunkulu akubusise. Lokho kuhle, Nkulunkulu akubusise.
Just stand up. God bless you, sister. Someone else.
Omunye umuntu, sokuma nje. UNkulunkulu akubusise tete wethu. Omunye umuntu.
Just only believe. The greatest miracle.
Kholwa nje kuphela, isimangaliso esikhulu kunazo zonke, yinsindiso. Kholwa kuphela.
Have you seen something real?
Nibonile into ethize yangempela ngamaKristu na? Ngabe ukhona owenze into ethize enibheke izimpilo zabo futhi niyazi ukuthi ukhona umKristu wangempela na? Abane noma abahlanu basukumile, bangaba khona abanye futhi ngaphambi kokuba sivale inkonzo na? UNkulunkulu akubusise insizwa, into enkulu kunazo zonke owake wayenza empilweni. Angaba khona omunye na? Themba uNkulunkulu enza umshumayeli ngomfana. Omunye umuntu na? Vele usukume noma uphakamise isandla sakho uthi, ngokwami ngikhulekele mfoti Branham, uNkulunkulu ubuka isandla sami, ngakho ngifuna ukukhuleke. Qhubeka nje manje umzuzwana nje, wonke umuntu ekhuleka, onke amaKristu ekhuleka.
God bless you. Another. Just have faith, believe.
UNkulunkulu akubusise. Omunye na, yiba nokukholwa nje. Kholwa. UNkulunkulu akubusise ndodana.
Just waiting on the Holy Spirit.
Ngilinde nje kumoya ongcwele. Oh UNkulunkulu, yiba nomusa.
I'm waiting just a minute.
Umzuzwana nje manje ngilindile umzuzu nje.
Our heavenly Father, we have waited just a moment.
Baba wethu yasezulwini, silindile umzuzwana nje. Abaningana baphakamise izandla zabo nabanye bama ngezinyawo zabo. Umbhalo uthi, akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala. Nakho konke ubaba ngiphe khona kuya kuza kimi. Mabazi ukuthi leyo yinto enkulu kunazo zonke abake bayenza, kwakungukwenza isinqumo. Uyofakaza ngami phambi kwabantu, yena ngiyakufakaza phambi kukaBaba wami nezingelosi ezingcwele. Yiba nomusa uNkulunkulu, futhi ukholwe. Siyakholwa ngayo yonke inhliziyo yethu ukuthi uzosindisa laba bantu. Ngingahle ngingakwazi neze ukubaxhawula, kodwa ngizokwenza kulelo zwe ngaphesheya komfula. Thumela lezi zinsizwa emasimini Nkosi, yenza abefundi izingazo bonke laba abaphakamise izandla zabo futhi bama ngezinyawo zabo, abesilisa nabesifazane. Siphe Nkosi kwangathi lesi kungaba isikhathi sokuguquka, kwangathi njalo lapho becabanga futhi bahlangane nobubi, kwangathi bangama njengalowo mama wenyamazane etiye, benesehlakalo abaziyo ukuthi bedlulile kufeni bangene kuphileni. Manje wena washo lokhu baba lowo ozwa izwi lam futhi sikholwa ukuthi sinakho kulobu busuku nakuba liphuliwe Nkosi ngendlela yami ethobekile yokulethula ozwa amazwi ame futhi akholwe ngokujimileyo unenkathi yamanje ukuphila kuphakade futhi akayi kuye ekwahlulelweni kodwa inkathi edlule wedlulile kufeli wangena ekuphileni.
You said it, Lord. I'm just believing your word.
Ugushilo wena Nkosi ngikholwa yizwi lakho nje ngibiza ngamunye wabo ngibabizela inkazimulo yakho.
Now grant it, Father. In the name of Jesus Christ. Amen.
Manje siphe khona baba egameni lika Jesu Christu. Amen. Nkulunkulu akubusise kwangathi isibusiso sikaNkulunkulu esicibile. Ngicela wena ophakamise isandla sakho futhi wama uzokwenza yini ngeke ngibe nani kodwa cishe nje futhi usuku olulodwa kulomkhankaso. Kodwa uma lapha befundisi lapha uma uhlala eduze ngasemabandleni abo hamba nabo ngo uzokwenza na yana kubo uJimeluzi bengilapho emkhankasweni ngalobu busuku nginguye ophakamise isandla. Imini osukumile ngifisa wena ukuba ungibhaphathize ngobhaphathizo wamaKristu ngifuna uhambe nami futhi ufune sibe ngicwalisiwe ngomoya ongcwele futhi ngemukele lowo mlayezo abakhulume ngawo ngifune into ethize yangempela uNkulunkulu akubusise. Manje ngizothemba ukuthi nizokwenza lokho ngiyazi ubukuqondile futhi uma ubukuqondile ngempela ngokusuka enhlizweni yakho abekho develi abenele sogweni abangake bakwehlukanise noNkulunkulu. Wedlulile kufeni wangena kuphileni lelo yizwi likaNkulunkulu uqobo. Sekucishe kube ngeleshumi nanye ngqo sekulethi kakhulu okomugqa womkhuleko ngiyanethembisa ukuthi kusasa busuku ngizokhulekela wonke umuntu onekhadi lomkhuleko nawo wonke umuntu esakhiweni ofuna ukukhulekelwa ngizocabanga ukuthi lokho kuzoba ngcono kancane uma nje ngingeke nje ngishumayele kodwa amahora amane kusasa noma imizuzu emibili nje kusasa busuku futhi ngiqale umugqa womkhuleko nizohlupheka ngalokho uma ngethembisa ukukhulekela wonke umuntu kusasa busuku na yenzani lokho uNkulunkulu anibusise.
You want to believe without the prayer line? Bow your head.
Uyafuna ukukholwa ngaphandle komugqa womkhuleko na khothamisani amakhanda enu.
Nkosi
Jesu balapha ngisanda kushumayela nje ngokubona into ethize yangempela mhlawumbe kukhona abanye lapha ongakaza kubona Nkosi emandleni akho amakhulu ukuba asebenze. Ngiyakhuleka ukuthi uzonika abesilisa nabesifazane ukuqina namandla manje ukuba bakholwe kwangathi labo abagulayo bangathinta ingubo yakho bangathi ngingakwazi ukuthoba inhliziyo yami ukuthi uzosebenzisa iphimbo lami. Ukubona umbono ukutshela abantu izinto abazifisayo siphe khona Nkosi.
While you're praying now, keep your heads bowed, your eyes closed, believing with all your heart. Have faith in God.
Ngenkathi nisakhuleka manje gcinana amakhanda enu khotheme amehlo enevaliwe nikholwa ngayo yonke inhliziyo yenu yiba nokukholwa kuNkulunkulu uqhubeka nje ukukhuleka.
Now you're everyone strangers to me. Besides these
manje nina nonke nizihambi kimi ngaphandle kwalaba bantu baseGeorgia nomfowethu uSotman ohlezi lapha. uNkulunkulu angakupha lokhu manje amakhanda enu ekhotheme namehlo enu evaliwe.
There's a man sitting back here in the building to my left. He's got a nervous condition.
Kunendoda ehlezi emuva lapha esakhiweni ngakwese kunxele sami inesimo sokwethuka inenkathazo yomlenze wayo ikhulekela indodana yayo engasindisiwe.
Will you believe my brother and accept your pardoning from God?
Uzokholwa mfowethu futhi wemukela ukuxolelwa kwakho kuvela kuNkulunkulu esifisweni sakho na ngiyabonga uza kukwemukela.
There's a lady sitting here. I've never seen her before.
Nandi nenekazi lihlezi lapha angikazi ngilibone ngaphambilini ngokwazi kwami lisihambi kimi. Lihlishwa isimo sokwethuka nenkathazo yabesifazane libe nokuhlinzwa linokunamathela emathunjini ohlangothini lwalo. Omunye uyakhuleka ngoba ngiyakubona uma lingakugeji uyakholwa nenekazi na ngingakuthola kanjani na? Nkulunkulu ngitshela ukuthi lingubani. Nkosikazi Fontaine sukuma ume ngezinyawo zakho ngabe igama lakho lelo na ngabe leso yisimo sakho na ngabe siyizihambi komunye nomunye na?
Then Christ gives you your desire.
Khona ke uKristu kunika isifiso sakho hamba uphulukiswe.
What did she do?
Lenzani na niyabona ukuthi yini eyangempela na.
Here's an Indian man sitting here. I don't know him.
Nansi indoda eyindiya ehlezi lapha angiyazi. Omi phambi kwami unesandla esikhubazekile. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiphulukisa leso sandla esikhubazekile mfowethu na? Uzokwemukela na? uNkulunkulu akubusise.
I never knew you had a crippled hand, but God did.
Angizange ngazi ukuthi ubunesandla esikhubazekile kodwa uNkulunkulu bazi. Ufuna ukuphulukiswa kulawo mathi avimba umthamo na? Angikwazi, ngiyakwazi mnumzane na, anginandlela yokwazi lokho, kodwa lelo yiqiniso bekungesilo na. Uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho ukuze izithameli zibone. Bonga inkosi. Ngikholwa ukuthi ninabantu basendiya nifanele nibuyele emuva. Anifanele na makuthi laba bantu abangamandiya bahlale lapha ngibukeni. Ngiyangikholwa ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu na. Unenkathazo yamanenekazi, inkathazo yabesifazane isimila endlaleni yabesifazane. Kunjalo kunjalo sukuma, uyakwemukela ukuphulukiswa kwakho na.
She cannot speak English.
Lelinenekazi likwazi ukukhuluma isiNgisi futhi uyazi angikwazi lokho. Kulungile, khuluma kulo wenzela mina.
She's got a spiritual trouble.
Linenkathazo yokomoya, inkathazo yalo yile liyamthanda uJesu kodwa alazi nje ukuthi lisondele kanjani kuye.
She wants a closer walk with him.
Aha, lifuna ukuhamba eduze naye manje litshele kunjalo kunjalo.
You will have it, tell her.
Uzoba nakho, litshele, uNkulunkulu akubusise.
Dad, what about your throat trouble?
Baba kuthiwa ngikhathazo yakho yomphimbo na, ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzoyikusindisa na? Uyakholwa ukuthi uzokuphulukisa na?
If you do, stand up on your feet.
Uma ukukholwa yima ngezinyawo zakho, sukuma ngo yilokho ke. Indoda eyindiya ihlezi lapha ingibuka nezandla zayo kweyakhe, kanjalo sukuma ume ngezinyawo. Khuluma kuye ngolwimi lwayo ukuze iqonde. Kulungile, unakho ukuphulukiswa kwakho. Hamba uye ekhaya, uJesu Kristu uyakusindisa. Uzokholwa na? Kuthiwani ngawe phakathi lapha na? Kuthiwani ngesifo samathambo na? Ucabanga ukuthi uzokusindisa na? Sukuma futhi ukwemukele. uNkulunkulu akubusise. Uyakholwa manje na? Ngenhliziyo yakho yonke uyakukholwa na? Ungangabazi, yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Niyayibona into ethile umuntu angeke ayenze na? Ngamunye walaba bantu obizelwe ukuba uma niyizihambi futhi nazi ukuthi bengingazi ukuthi yini ebingalungile ngani, phakamisa isandla sakho. Ninabantu awobiziwe kulobu busuku, phakamisani izandla zenu. Nakho lapho khona kuthiwani ngani bantu basendiya, nazi ukuthi bengingazi ukuthi yini ebingalungile ngani. Ngabe lezo zinto zinjalo na? Uma bezinjalo okushiwo vayizelisani izandla zenu kanje ngamunye wenu noma ngabe benikuphi. Kuthiwani ngakho nenekazi na? Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke nawe na? Ngabe bekunjalo na? Kulungile. Manje niyabona ukuthi nguNkulunkulu na? Lapha kukhona umkhulu kunoSolomon, umoya ongcwele. Uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Manje ungumsindisi wakho, ungumphulukisi wakho, unguNkulunkulu wakho, uyinkosi yakho, ungumkhululi wakho, ulapha. Anikukholwa na? Manje bangaki abamthandayo na? Phakamisa isandla sakho. Oh, lokho kuyamangalisa. Manje nonke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye, nje bekani izandla zenu phezu komunye nomunye. Noma yini esenhlizweni yakho engizama kunitshela khona nebo, ukuthi ngaphandle kwamakhadi omkhuleko, ngaphandle kwanoma yini, uNkulunkulu uyasazi isimo sakho, wazi konke ngawe. Manje ningamaKristu, ningamakholwa, ninjalo na? Awu, iBhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Manje ungazikhulekeli, khulekela umuntu onesandla zabo. Bakhulekela wena, bakhulekele. Manje asikhothamise amakhanda ethu. Indlela okhuleka ngayo ebandleni lakho ileyo ndlela okhulekela ngayo umuntu okukhulekelayo. Baba wethu yasezulwini, amahora asebaleyithi, kodwa uPawulu washo ubayele evangeli elifanayo ubusuku bonke, futhi umfana wawa ngefasitela futhi wafa. UPawulu wahamba wayesebeka umzimba wakhe phezu komfana, futhi uyabuya uyaphila futhi.
Oh, eternal God, You who made the promise.
Wonkulunkulu pakade wena wenza isithembiso wena uqinisile ngongune pakade uJesu Kristu evukileyo. Futhi lolu suku kulonyaka lapho izwe seliphenduke isizukulwane esibini esiphingayo bona isibonakaliso sikaKristu ovukileyo nabantu abamkholwayo onokukholwa okwenele kumthinta nangokubonakaliswa kwesiphiwo sobuNkulunkulu khuluma kuzwakale ngolwimi lomuntu ngodebe olungafanelekile futhi ubuke ngeso elingafanelekile futhi ubone umbono ongenakuphosisa ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ofanayo owahamba eGalile uJesu ofanayo owathi owesifazane uyoma ngosuku lokwahlulelwa indlovukazi yaseningizimu futhi isilahle isizukulwane sakhe ngoba yeza ukuzozwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi kwakukhona yedwa lapho enza umsebenzi omkhulu kunoSolomoni enza futhi wayebizwa ngoBelzebule futhi ngalolu suku wena wathi le misebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza engaphezu kwale niyakuyenza. Ngesinye isikhathi wesifazane wathinta ingubo yakho futhi waphenduka futhi wambuka futhi wamtshela umopho wakhe wase unqamukile ukukholwa kwakhe kwakumsindisile wathi waba kuthakathaka ngoba oyedwa owesifazane wakuthinta. Bengingama kanjani lapha njengesoni esisindiswa ngomusa futhi ngidedele idazini lithinte futhi ngibe ngilokhu ngihlezi ngezinyawo zami na? Ingoba izwi lakho lethembisa eminingi kunaleni yakuyenza ngokuba mina ngiyakuba baba wami. Nkulunkulu siphila usukwini kubona omkhulu kunoSolomoni umoya ongcwele ebonakaliswa phakathi kwethu. Namba abesilisa labesifazane abalahlekelwe yimpahla yonke ezweni ukuba bakhonze wena. Babeke izandla zabo phezu komunye nomunye bayizinceku zakho ngilahla zonke izifo wonke udeveli. Phuma lapha Sathane wedluliwe empini bayeke egameni likaJesu Kristu.